Shikula kupali mnina mwashivuke ni mwefibusa. Na kukaba sana okuba mutabe na kolunolu chelo. Elo chavu kata sana okuba muno. Ndi uwa nsanganshi. Okutila kutitwa twaisa ilelo kuli ukukulongana. Kabiri ninji pela pakutila. Inga soma nomba pali milunga makumichine lubali ya kwa Daniele. Iyi eisu ntinkana pamunembila yonse ya shala ili onshila tendeka kusambilisha ifika katikilo chine lubali. Isho nishi ifika katikilo chine lubali, ifinkunka chine lubali, intandala chine lubali, utulanda tutatu, umwa nakashimuka suva, kutamfya kwa kwachiwa wakashika, wali ya makana umwanda umo na makana makumiani na makana yane abaka katikwe, kionse file chitika pakatika ii nshita. Kavidina tonton kenye, ningiro kuleta ii intanshi. Nomba, na kukava, tatule pango kuika le nshita itali sana ngefyo tuingachita. Kavidi ino, enshita, ili ngirine, nshita ya ivela, lintu avantu tawa kwa tokulonga na lionse lionse. Kavidi makamaka kavidi wonse fivari kwa tefipinda, ifipupuwa mwela, kavidi na fimbipo, umomu abo musuma. Tuleka viranga tuwalikwe tefiria, lelo pali ino nshita, tatuwa chikwata. Abengi muli bashifu ya wakale, pale ikala mukasu wakakava. Ilio ntonto nkanya, pakulombo uwelelo kubantu, pakukana kwa techipinda, ichile pupuwa muno umwela. Ama tonto nkanyo yandiyonse, ya wekela kwa Afrika. Uko vale lala muli ya mumfula ya mkukulule, kabili vali yaba nakashine mishishi yavo, ukulevela pafinsofi yavo, vale lala pali ya munchita ya kasuwa nobushiku. Ukwa vulo kufuma pachifulo hapo valele. Ukwa vulo kulia ukunwa, ukwa vula nangu chimo, kuikana fiepali ya pene, ukumfafie ichevo, atemu afibiri, apana pali ya icha kwa shikulu. Kutina tonto mkanya pali Mexico, ilio kwa kawa sana, icha kutila mchine, na ikele mchipinda, icha lepupuwa mwono umwela, no kuesho kuipupilisha, kwali kabile sana. Kabili nali mwene vali avantu, kukisa kulia panayi ni kolokolu chelo, muli chiechi wansi chikalamba, kabili, ukwa vulefi puna, apa kuikala. Abantu abalwele, abalwele sana, abalefu, abalwele, impwa londa, ifipute, na wanachifiaisha abalwele, utu unono, utu nya, utu walefu wanefintu. Ukui mina mulia mwine, munikali ya kasuba, akakaba, akaleocha, ukua wula kantelelewe nangu pamo, kabili ukui saila fie kuli umono mwie, ukutula 9 kolokolu chelo mpaka 9, lilia inchita ya ushiku, uku mfako fie ama miniti, ama kumiatatu kupitira muli kelula, no kumona imirimo ya kwa shikulu. Ukuikala palia no kulolela. Na hawa fuala, ifi ya kufuala, ifi kulu, ifi akale, ifi afina. Bala fifuala mumpepo na mumfula. Pili afi fieka, ifi wa kwata. Elio kabili ndeto ntonkanya ifi ya kusenda makulia kunse. Muli liye mitengo, ifi waleta balia waluele mulia. Awaba shingesha no kuenda. Kabili ku India, ilio wabika umopanshi, elio ukulalika uyupamulu wa ulia. Elio ukulalika uyupamulu wa ulia. Uyupamulu wa ulia. Pili afine. Nefi wa shinama luele, kulia vale wa tintilamo, nukuya kunse kamisevo, nukubalalika mulikalia kakava, akocha, akasuba, kamulusuba, mumfula ya mkukulule, nenkuba kubiasha nefintunga filia. Kuti balala fie mulikalia akasuba, mumfula ya mkukulule, na fionse, kabili ukwa vulo kusela atemwa ukuirishanya. Lelo, nukuesho kumfwa ichevo cha kwalesa, apana palia. Ichi ntu chimo, icha kumwe wavo. Nomba mula ndunshi watu lingi lokulombo uwele lo munolu chelo. Nomutenge pa mulu wesu nefipupo mwela, file bomba. Tulingi lokumfensoni, ngatule ilishanya pali chena. Ei chonde, ibu kisha teka le sana, mchishi, chimo pafishi kulia muli iba bemba, haba kukapinda kakuso. Nalikwete okulonga na kulia, ilia munchita ya ushiku. Kabili, owe kwa ishire mfula ya mkukulule. Owe, nshata la kumonapo mfula ya mkukulule nga ilia. Ukubia isha kumo, ukwa mkuba panu mayakubie, ukusanike chalo. Kabili, ifyo ifipupu fiale pupa mpaka ifimuti fiapo ninefye panshi. Na tirechisu mawe na kuticha wama fienga kutina afula fiesu uti wandipantu. Takwa abeko umuntu nangu umokulia. Mwishitafye inono, kamoto kaka nono, kaishireshika pamwinshi kabili umuntu umo. Ako nkwenshe pachivi na witea nyokuya. Kabili natire kumulu mendo alilande chingereshi natire. Kulu umuntu kulia atire tekutu upala menangu ni kufikuluwa ifia musumba ifia ilienchende. Pachiva nse chikalamba cha mupila. Kabili natire ulenje mokutila abantu valikulia valikulia fia fine. Natire imfula yonse hii ya mkukulule. Vatile valefwa yoku mfwa palilesa. Kabiri, kabiri, eicho, na ile kulia, kabili kwali hawa nakashi, hawa kashana hawa nono, hawa lekula. Tawa leto tosha no kuseka, no kula sheta chunga, no kula landa palichibusa wa oma ume. Ichevo chonse, veka atilila fie kulichena, kabili kwa vulo kusela, ukuikala fie, no kula kutika. Kupelo wite wakuchipa ilo, ukupela fie wite wakuchipa ilo, kabili imi intapendwa bali minine, ne filamba file konkoloka mumenso ya wonga filia, na mavoko yavo pamulu kulilesa okufuayo luse pamyeo yavo. Abakashana banono na balumendo imyaka ikumirimo na chine lubali na chine konsekonse. Nomba chaba kwati ichako sakulenga abantu abakale kukumfwa mamona. Ji, chine langisho kutila ya tukwete nangu chimo ichaku ili shanyapo ukutotela kulilesa. E mkwai, tituwate mwaku chilengo kuba ichipia nga Amerika yonse. Lelo tatuchikwete mulili anshila, eicho, tulinoku bomba fie na chidia icho tuwakwata. Nomba, ni mkwate chintu ichi nono, icho mwene, icho ndefuwa yoku chita, muno mutabe na kuna kabiri. Nivanga wawa kwete ama baibele, imienu kuko kwenu.
Good, let's turn to Psalms 99.
Chisuma, katupili ule mumalumbo 99, ilio tatula kwata ipepo. Tuwale chitechi, mwina Neville, imiaka ya pitapo. Shishi venga chakutila, ushe, na mwile ngakali ya malumbo muna luchelo. Iyo, ndefuwa ya fie uku, ulukuta, uku virenga malumbo ya mo. Muna luchelo, ilio na chikala mchipinda chandi, nicha kusomena mo, ukutonton kanya pali imbi la nechevo. Na chitonton kanya na wishiva, kuticha wa manakabili ukukwata vena, uku virenga malumbo. Na liya temwa sana. Umulandu wona chichelelu wapanono, vachinji tapali lamia ya kutari ukufuma uchayene, emulandu wine na chichelelu. Kabili nomba, ilio tuleisu rapali ya malumbo, ni nkwata fimo ifya kubilisha, ifilingilo kuchitwa, ifyo vachimpela fye. Ayo malumbo 99. Ukufuma nombo kuya panta nshi, ifya kubilisha fionse paluwa kulongana, pano patabe nako, kabili na mumiso nkano, fya kulafuma kuofeshi ku Jeffersonville. Onse ule kabila ukuishiba paluwa kulongana, halingilo kulemba, atemwa ukupela ishina liyabo, neke yala, nukubika pachi ntamba, pakuisala kwa kulongana, ilelo obushiku. Ichi ishibisho, chikatumwa kulimwe, munshita ya linga, pakutila imwe mwinga iteanya paluwa kusangwako kukulongana. Ichichiri nga uli onse muntanshi alefuwa yoku ishiwa fie ukotuli noku kwatila ukulongana. Tuwali kuwate mitantikile iyo tuwate yanya kuofe shikulialu balinomba. Apo mwinga lemba fie shina lienu neke ya lapano. Kabili tuka mitumina kadi ilio inshitata ilafika pakutila mwinge ishiwa ifio kulongana kuli. Kabili narimu ama sambilisho kabili na fimbipo ifinga wako nga mwakwate ishuko. Mwamona nga tamukwete ichifulo ichasontwa uko chilefuma umo asosa ichi kabili umo asosa chilia imwe tetimuchi ishiwe. Mulemona eicho leke nifye lembeni ishina lienu neke yala nokufibika pano kabili bilipo ali nokufibula nokufipela. Nomba tachipushiwa nechi nga kulino kubako na kumbi mnina Branham wishe ulino kukwata wakulongana na kumbi ukwa kunda pamutabe nako nefya kulingulula. Iyo ifya kulingulula filino kupelwa na bodi Yesu imbi twalikwata mnina Nevailo muno. Nomba uyo wakwata ichavupe chakusesema. Uyo usesema pabalwele nokulengo kuishibi kwa kulibena ifintu ifyo vale kabila ukuishiba. Kabili twalikwata munyina uwe shina lya Higginbotham umo wa ali ni trustee ali wombele muchishinka mu board shile mumona muno luchelo. Lelo ilingiline alikwata ichabupe ichakulandila mundimi. Kabili na mayo munono uwe shina lya Agenbright nkashi uwate mwikwa munono uyo uwakwata ichabupe icha kuilula indimi. Kabili ishimbila shileshi ningishwokuba icha kwalesa bantu shena muchine kashileletwa muchimfulunganya shena ishabi kwafye mubutantiko. Kabili wangu ilio ififi abupe filino kutendeko kufula tulino kuesha uku kuwata hii uku filengo uku biye kwa mkati kalukuta inshila ya kuchitilamo. Kabili ndino kufimona ililine. Kabili akutila ukulongana kwa kula chituwa mku pwiririka fie mubutantiko kwa kashikulu defyo tuingabulengo kuba uwa pwiririka. Lelo ababa ntaba temu ikwa ifi efyo asoso mwina mpalama no wandi mkawuzi uyovi kile microphone hivi kiwe kuno gabili na tepu kulia kunuma ukwambula ukulongana ukufuaye kukuata shiriembila noku shiremba noku mwona ngacha kutila na shirungama atemwa yo mwamona uliaye musango alepitruka mo mulishena na lishi wa mkawuzi ukuomwa na kashiwa chishinka gabili alanjewa inefintu ifingi ifimfi alandwa pile fikirishiwa nomba eicho tuliaba kutotela pali chiria ifyo chava icha kwafirisha kuline kunganda ngana ingira munganda lilia kulio kulingulula kulubalirwa busesemo kula mfunga ulafye kabiri eicho kanshilesa ali ntumi no kwafirisho pali chiria ukupitila mu busesemo no kulandila mundimi no kwilula icho chavo busesemo icho chava busesemo ukulandila mundimi kuli abantu babiri abapusana abalesesema umu alelanda umubiye ukumfa ifyo umbi aleso sa mundimi ishisha ishibikwa chava fye obusesemo kabili nomba tulinokuwa tulakuata chiria chila bushiku ukulonga na konse muno ilio tuwakuata imilongo Yesu iya mapepo mukulongana nomba kutikuwa omuntu mokanshi uingepusha achitila paluwa chabupe nchiri nalichikwata lelo mulirye nshira nshira fye nchikonfeshamo nimukula nshanya kwa kumbali uko nkwata kabiri ukubakwata ndechetekela naba chikwata pachipampa cheria shikunu makulya kupoke nsambu nukubike nshita yenu yalinga kuli bilipo umulumendo wandi kunolubali atema mukulongana panu mayaoku kunse mumisonkano ukulikonse mulingilo kukwata akakadi akanono ako bilipo alinoku mupela nga kuliko ichintu mubumi icho tamumfukisha kabili tamuishi befi ya kufumamuli chena kabili mulefu ya mano ya kwa shikulu ye nalekeni mwone ni bilipo umwana wandi uyo waba nikalemba kabili alinoku mupela kakadi akanono kumubikila pomu shiku panshitaimo elio kabili ilio tule kuata kulio kulanshanya liena nililia ilio tulino kuingila pamo imwefye na ine kabili inga mwana kashule isa mulino kuingila na ine no mkashuandi elio kabili imwe tulino kusango kutila no kufuaya shikolo no kumuipusha ifyo mulingilo kuchita naomba chimbi ama afya ya nono kabili na fimbipo ngafiria ina perwa kuli mnina Neville na mnina Igin Botham na nkashi Agen Bright kabili na bambi awalandila mundi mino kuilula awali muno mulukuta eicho kanshi ifwe nga awali pavulendo ndeche tekela chali ni Jethro atile kuli Mose obu shikubumo mwoneni katubula bakalamba bamo kabiri umupashi wa kwalesa walifumishiwe pali Mose nokubikwa pa bakalamba ama kumichine lubali kabiri bali seseme lelo ifkan kalafie kabiri ifintu ifyakosa yale isa kuli Mose eka nomba ifwe tatuli Mose nangula aba okuba bakalamba lelo tuchili tulebo mbira yo balesa nentumba ya mliro imoyine okututungulula kumpanga ya bulayo eicho kanshi kulinokuba nakumbi kukabo kulonga na kabiri kukaba okwilu kulingulula kukabapo chilia chikampela inshita kanshi kukuba muma pepo na mkusoma inshiku isho na ishiwa kutila kukukulanshanya kulinokubako nokuba waiteanya palikwena nomba ibukisheni bilipo Branham kalemba wesu mumusonkano akaba chilipa ilia shirili pachipampa kunu makulia kuliba trustee ni nkwata akapepa lapano kukubilisha chiria kabili ukweba abantu kutila bengali belenga pachipampa cheliashi iliyo balefuma nomba muno muluchelo na tukwata isambilisho ili kalamba kabili mubushi kutwalaisho kutwalilira kabili shikulunga asuminisha pamulungule isa na limbi muliliena nshaishiwe ifyo yali nokuba iliashika mpaka iliyo natendeka ukulisoma kabili ichirini nkama kuline na nomba kabili eicho ndeshinti ilafye palishikulu nomba imwe mwebali na mabaibele yenu katuisule mumalumbo 99 kabili nalavirenga vesi ya wanu ulukuta walavirenga vesi ya tu elio pamo walavirenga vesi ya kulekelesha walatu walidila ineya 1 ulukuta ya 2 ineya 3 ulukuta ya 4 mpaka kuvesi ya kulekelesha elio kabili walaisa ibirengela chapamo.
Shall we stand as we read the word of God?
Katu imini ne, iliyo tulebelenga ichebo cha kwalesa. Yehova aleteka matenkane abantu na abantu aikala pali bakerubi pano isonde patutume Yehova mukulu musiyon wene ali sansabala okuchila babantu na abantu onse batashe ishina iyenu ikalamba kabiri ili akutinya yena ya mushilo kabiri ubukose wamfumu wate mu bupingushi imwe mwapampa miko kutambalala imwe mwachito bupingushi no bulungami muvena Yakobo tonde niye obalesa wesu nokushinshi mwina kuchipuna chamakasa yakwe wene wamushilo Mose na Aroni pali bashima pepo bakwe na Samuele pabalilila kuishina lyakwe balilile kuli Yehova nao ali baswike muntumba yekumbi emo asosele kuli bene baba kilefishi mikofi yakwe nechipope icho abapele mwe Yehova lesa wesu imwe mwali baswike mwali kuli bene lesa ulekelele emembu nelio mwala ndwile kumilimo yabo tonde ni Yehova lesa wesu nokushinshi mwina kulupili lwakwe lwa mushilo bantu wa mushilo Yehova lesa wesu katukonta mike imitwe Yesu muchine shikolo ififye wofyali lembwa nokutanti kwa nombumfi wenu Davidi mumalumbo kulimwe imwe mwikala pakati kaba kerubi imwe muli ba mushilo kabiri no lupili lwenu lwa mushilo katupala memupepi nemitima Yesu iya sanswa nomlopa wa kwa shikulu Yesu na kampingu wa sanguluka kabiri ne chitetekelo ne chininkisho kutila twaisa muchinzo chakwalesa Yesu lekeni lilionse ibumba munaluchelo libe nakatina Isuleni amatwi Yesu aya kumfilako. Soseni ukupitina mulifwe mumano pakutila twingeshiba ifyo twinga isunga fwebene muli shishiku kabiri muchinso chenu. Tulelomba kulimwe lesa Yesu ukusokorola kulifwe isizintu ifyafiswa pamiaka yonse iyi. Iliyo tule palama limo ilia bufu machumi nganshi ifyewo ifyakatina. Mwali landile pali chena, ilio mwali panope sonde, nokusosa, uyo uvelenga, lekeni omfwe, eicho ifwe nokutotela nganshi, kwa isa kulimwe shikolo, kabili tulefwaya amano yenu. Ukwavula ukuishi bafye ifya kusosa. Ni intantika pano amalembwa ya nono, kabili mukatina, kabili nomutima onse, ukushintilila pali imwe, kubwa suko. Kupa mlandu wa chintu chimbi, lelo kutila tuingeshi wa inshita tuleikalamo, pa kutila tuinga iteanya, pa fintu ifikalamba ifili kuntanshi, usheta mwachipele kulifwe shikulu. Mwishina ya wene uyo watusambilishe, ukutila tuinga pipa ngefi, shifwe wa mumulu, ishina lienu, libelu wa katina, umufumu wenu, wise, Fwaya kwenu kuchitwe panonse nga mumulo. Tupeleni lelo ichakulia chesu ichavukacha. Tulekeleni imisha Yesu ifyo na ifwe. Walekela aba tulile imisha. Mwitu tuwala mkweshiwa lelo mutu pokolole uvifi bantu bufumu wenu kabili na maka kabili na obukata umuya yaya amen. Kuti mwaikala nomba nga kuliko abaume abalefwayo okufula makoti yabo Benifia wakakulua. Kabili abo abe minine okushingulu kamu. Mumba liyache bumba. Amakasa yenunga ya kalipa chinshi. Benifia wantungwa okufuma panse. Kabili nomba nde tonton kanya. Ngaba na balefuwa ya okuya kufipinda fiabo. Atemwa bushe na wasalanganishi wakale. Asta atila ibumba nali insula mufipinda. Hei chote kutitukwate sandesku yaba na wanono. ngambire kuti twala vansansa ngachakutira imwe mwevana ava nononomba kuti mwamfanana ifwe bantu munoluchelo tulekwata tuletampa ikalamba imbila ikankala iyo nachetekelo kutira ilinokupiribule chintu ichikalamba kuli vashinwe navanyinenwe kabiri navatemwikwa venu avali muno kabiri nakuli imwe mwevaiche eicho tuleipalama nakatina nganshi shikolo ngasuminisha munoluchelo tulesendesa mbilisho ilya milungu amakumi chine luvali yakwa Daniele kabiri munoluchelo twalalanda pali Daniele muli bunkole kabiri Gabriele okuisa okumulondolwela pasi akuntanshi ilyo Daniele ali mumapepo Gabriele malaika aishile mukumulondolwela ilelo mubushiku ndefwayo kulanda pamapange mutanda ayakutandashi bwakwe amasambilisho mutanda ayapusana yalaletwa mubushiku ivyo Gabriele aishile pamulungule isa shikulunga asuminisha ndefwayo kutantika omulandu kabiri nenshita iya nshita shankuta chine lubali kabiri nepo shibelele kabiri nepo tubelele ilelo chiya chikaba pamulungule isa oluchelo shikulu ngasuminisha nomba omulandu waichi ninjisa nefyale mbwefi nono ukufuma kumbila shandishi nono isha kulekelesha kabiri munoluchelo ndefwayo kubukeshapo bantu iyi ili palitepu uwayambulwa iyo ili nokuya mwisonde lyonse munko ishingi kabiri lyonse omulandu mbwekeshishapo limbi ni pamulandu muntu kuti amfwatepu muko wabo wakubalirapo kabiri tekuti bomfwe ifyo nale pilibula iliyo nasonterele kunuma ku chintu chimbi twaba nomba imyeshi mukusoma kwebuku ya kusokolola ukusokolola kwa kwa Yesu Kristu twalipita muishwa shankuta sipandwa ifyantanshi fitatu ifya kusokolola yali inshita shankuta eli Yohane ali sendelwe mumulo muchipandwa cha 4 na 5 kabiri bamulangishe fintu ifyo ifyo fyali nokubapo panu mayaifi.
Now on the 6th chapter he drops
nomba pachipandwa cha 6 aishileika mwisonde na kabiri ukumona ifintu ifya inokuchitika ifya inokubapo kufuma muchipandwa cha 6 verse ya 1 mpaka chipandwa cha 19 na verse ya 21 mukati umu emuleisa ifika katikilo ifinkunka utulanda makanta umwana kashimuka suba kabiri ukutamfya ichimwena ichakashika ukakatikwa kwa mpendwa amakana umwanda umo na makana amakumi yane na makana yane kabiri na fyonse ifi uyu wali umulungu wakusoma ukwine kwine mailo akasuba konse nshafumine nokufuma muchipinda ukwesho kusoma kabiri chena chintu chimo munshita imo iyakale mwebengi mwebakale muno abo nasambirishe naso selefye umumwaba imilungu amakumi chine lubali iyakwa Daniele lelo nshaeseshe okwikatako okwilondolola lelo iyi nshita unkumbusha kwa lesa ninchisenda palwandi ukwesho kulomba kusena mina kuli lesa pakutila ningaileta kubantu kabiri mukati umu ndesange fintu ifyo nshaishibapo ichintunangu chimo pali chena kabiri elio ine nalevelenga ibuku lya kwa Dr. Larkins ibuku lya kwa Dr. Smith nefyalembwa ifya kwa Dr. Schofield ifya kusosapo ifya pusana pusana ukufuma kuba ume munchende shonse kabiri nelio line tekuti mbike ifyawo chapamo pakutira chise chive ichalungama mwamona eicho uno mulungu ni mpanga na ile tandalila library mu Kentucky pali ya muama kalenda ya kale ayalanga ifya mu myuru nenshita kabiri kusenda kufumya mu library kabiri na fimbipo yonsama buku aya kale ayo ningasenda kabiri nakutu nono uto ningachita kabiri okukwata isubilo lyandi mukatina muli Yesu Kristu okuchisokolola kuli ine bantu nshirefwaya chena okusosa nalishiba ichi kabiri nalishiba nachilya alishiba mutima wandi alekutika kuli ine lelo ndelifwaya pakutila ningautisha abantu bakwe Eicho kanshi ndeche tekelo kuti alino kulipela kuli ine. Nchilati njishi bena nomba. Lelo ndesu vila wene pabushiku wapamulungule isa. Pantu chiria chikava ichiputuwe chikankala pabushiku wapamulungule isa. Ukuishi vano kutantika ilie milunga makumichine lubali. Chila umona ukwata ichiputuwa icha ivela. Kabiri ilio mwachita, mwaya, mulei pishamo yonse, taisa mkumoneka ya lungama, taisa mkutantikwa wino, tekuti chichitwe. Kabiri eicho kanshi, ine limbi tekuti njile temunshila ya lungama. Lelo, ndino kusubila shikulu, paluwa yena. Kabiri, ndeivu kisha paluwa kwa Solomon inshitaimo, ukupepa no kuipusha Yehova lesa, nga kuti enga mupela amano, teya kuponfyo mwine, tekutantalisha kwa nshiku, ubumi ubutali, tefyuma, lelo kutila enga kwata amano kuishiba ifyaku, kupingula abantu bakwa lesa. Kabiri lesa ali chindike lilie pepo, kabiri apele Solomon yali amano, bantu yali ya kubantu bakwe. Kabiri uyu emulandu wine ndelo mbalesa kukunji shivisha ifyo yemilunga makumichine lubali ile pilibula. Bantu nalishiva nikalenda wine wine uwanshita tuleikalamo. Kabiri eicho kanshi ndefwa yokuli ishiva. Tepalwandi bantu ndefwa yokuli ishiva. Shile sosa muli lianshila. Tepalwandi pamulandu ndelifwa ya nemwine. Ndefwa yokuli ishiva bantu ndefwa yokuli ishiva. Uko tuleikala kabiri nenshita iyo tuleikalamo. Kabiri liena ninshi wakuti ilia yali pelwe. Kabiri abantu apusana pusana vali elenganya pali liena. Kabiri vali ibikile kunu makulia. Umo muntu na levelenga alilikwete ukupwishiwa mu 1919 iyi milunga makumichine lubali. Chisuma tachari filia. Eicho panuma ya milunga makumichine lubali. Panuma ya milunga makumichine lubali. Nishifionse fiapwa. Eicho ifwe tatuchita tulefwa yuku ishiwe chine. Kabiri ndelo mba kulilesa ukumpela ichine. Tatuinga shini nkisha ichi. Ukubwekela kunuma, ndefwa yokulanda popanono, pafya kunuma. Eicho kanshi, amashi wiyamu ayo nale mbele, ayo tuwa kwete mchipandwa cha 5, cha 4 na 5, bakutila abantu wengomfwa. Intanshi, ili utatula chitaichi, ndefwa yokulibwese cha kunuma pakutila mngali umfwa ukufuma mufo. Nomba ibu kisheni chupandwa cha 3 jali inshita ya lukutalwa la Odikia. Kabiri ulukutalwa lisendelwe kumpela ya la Odikia. Nomba na lesho kulondola ichintu chimokumu kashi wandi paluwa chena. Nalina beki umwa na wandi umwa na kashi. Nefitabo ifya pusana pusana ifya kulondolwe la mamashiwi. Nefintu ifya tuasendele. Tafipelo wa suko. Nasendele chitawo icha kulondolwela mwamashu ya Bible. Nasendele chitawo icha kale icha kulondolwela mwamashu ya Chigreek. Nasendele ilia ya Webster's. Kabiri na yambia yengi ifitawo ifya kulondolwela mwamashu ifipia. Takwani nangulimo baliye na yenga kwata nangu ukupela mashu atemwa uwa suko mumsango onse. Mumkashi wandi atile mumsango onshulesu mila abantu besu. Amali abantu ababusu kabiri abengi mulibe na tabasambili langefe tuwaba. Ukumfwa ifintu ifya msango ulia. Natile, lesa lino kupelo obwa suko. Temula ndifyo chingabecha kosa lesa kuti achisopolola no kuchirengo kubecha yanguka. Bantu ife, tuliva, ichiputuluwa, chavali abantu, abale kabila. Ukupepela ulia bushiku na iliensa. Kabiri amenso Yesu yatontele kumolo. Kabiri tulelekesha paluwa kuisa kwa kwe. Kabiri ndifyo wanshiningisha ukutila alino kutulanga. Nomba tayatuwewe obushi kwa tema ora pantu takulu muntu ulino kuishiba chiria. Lelo lilino kutuwewa mchini akasuba kamulungu uo tuwe kalamo ngakuti twaliumfafye. Nomba mchipandwa chafo Yohane alisendelwe kumolo lialine panu mayalu kuta. Yohane okuya mumulu, amwele nchita yonsa ituntulu, iya alukuta. Balia, epo ndefwaya okuiminina, akashitaka nono, ukusoso kutila, abantu abengi, awabale subila, chimo ichikalamba, ichikankala, ichamaka, ichintu chimo kuchitika, munchita ya vena fyalo, vena muchine chine, valiluwa. inchita yalu kuta kabirina fyonse ifino kuchitika muita yakuteka kwabina fyalo yale mbwa kufuma mukusokolola wanu kufika ukusokolola 3 nayo Elio ulukuta wali sumbwilwe nokusendwa mumolo kabiri ifi fyonse fyashala mpaka muchipandwa cha 19 echikachitika kuluko lwachi Yuda panu maili olukuta lwaya mumolo kabiri ikamanishta iya buchushi mukalamba na pali nangu chimo chikachitika pakati kabina fyalo kanofya kuipaya kabiri na fimbipo iliyotwalaya kuli chiliano kumona Nelo ulukuta uluine na aluya pa 13 pa vesi ya kulekelesha ya chipandwa icha 3 icha kusokorola. Iliyo inchita ya ulukuta wala udikia ya pwire yo yali ya kulekelesha. Kabitwa isendere chila inchita ya ulukuta, chila inchita, chila chintu icha chitike, chila lutanda, chile nkombe, ichi fiali wachavo. Ifya wachitile, kabiri twalifiletele kukonka lideri ya ishiri ya kale mpaka nea kulekelesha ine. Nokulenga palya pene pachikope umbali ya chibumba kabiri iliyo twapwire umupashi wa mushiro wali ishire nokulenga chikope icha chintu chimochine pachibumba nokutisokorola umwine muno mwine kulifwe wonse nomba ukuchiteichi ndesu bila kumpela ya ichi akesa ne chintu chimwe chikankaranga nshi nokutulanga na kabiri ukutila tulipanchita ya mpela Nibanga muri mwe abo mfile Kennedy iliya ashiria kwa President Kennedy ifya kulanda kabiri na fimbipo nibanga abo aba mfile ukukulandira libela kutila pa January 1 tali landirwe libela kutila wonse babiri United States na Russia fika bemito ya muriro kirya fyecheka echo tuleka bila kire mupepi ukuchira ifyo tutontonkanya mwamona Eicho nga tulimupepi nga nshicha kutila na waume ava ili isonde Valila ndila libela ichi chintu chikankala okuchitika Tulingile okuba ava iteanya Okulunga mika ifintu fyonse mupwila po Ukuyevele la konso kuchitwa Ifintu fyonse kuteanishiwa Bantu tatuishi befye nshita ilio shikulu wesu alinoku tuita Kabiri ili wapelo uite Isa kuno nina Ulingile okuba wa iteanya Kabiri ulinokuisa muri ora iyo tamle tonton kanya ukukuputulwa ukukalamba ukwa Pentecost nomba kulepwa tule kumona kuli konse kwenda ukwa kulekelesha ukukalamba imbila yali ya ifintu fyonse nafite yanishwa nomba ukulolela ulukuta na lukakatikwa aba bifi bale bipira kofye mu bubifi inkuta shirebela kofye ishabuka pepa Aba mushilo baleya bale palamisha kulilesa ifyabu pe fyamu pashi biletende ko kufula mutuma bumbo tu nono tulikumpela ya nshita owe na litemwa lulio lwimbo lotwa leimba mulukuta ndelo lela okuisa ukwa bulio bushiko bwa nsansa bwa millennium iyo shikulu wesu wapalwa akesa nokusenda na winga wakwe ule lolela owe Umutima wandi ulelila ukukabira buli obushiko wakulobolwa kusoma iliyo kapusu sha wesu akabwekela peso nde na kabiri ukulolela iliya nshita nomba mchipandwa cha 5 na vesi ya 5 tulesanga muisamiro Yesu twalipo ukutila twasosele pali uya kalubula wa mulupwa uwo twasangire ali ni Kristu Tuwalili pashenye na ruti. Ruti ukusala. Ruti ukuomba. Ruti ukutusha. Ukusala chali kulekelelwa. Kuomba ukuitea nyomwine. Ukusangululwa. Ukutusha ali na mupashi wa mshilo. Mpaka umulalilo wa winga wa ishile. Ifyo chave cha wama. Ulukuta wa ishile kupitila. Muli John Wesley ukulekelelwa. Atemwa Martin Luther ukulekelelwa. Ukuisa muli John Wesley ukusangululwa ukuisa kuliwa Pentecosto ulubatisho lwa mpashi wa mshilo kabiri nomba ukutusha ukulolela ukuisa kwa kwa shukulu wakwe ichapililika kalubula Yesu uwa mulupwa abakalamba bali abalungama iliyo bamwitire umwana wa mpanga mupepi nokuba inkalamo nga akapingula ali mwana wa mpanga na mwishiba Nebuku iliya kakati kwa nefika kati kilo chine lubali ilio ibuku yasendelwe umulimo wakupapatila walipwile. Nomba muchipandwa cha 3 ulukuta lwalile mumulo lelo nomba ukulubulwa kulino kusokololwa ifyo ulukuta lwaluwi luwilwe ukusokolola kwafilya ifya chitike mukati kanyita yankuta mwamona ulukuta naluya eicho alelangisha nomba muchipandwa cha 5 ifyo achichitile ifyo fya chitike ifyo akakatike ulukuta ukusokololo weshina lyakwe ulubatisho wa mumenshi ukubomfya ishina lyakwe umwe wa myayaya takwala kumbo kwa myayaya ukufyashi wansoka ukuchingirirwa kwa myayaya yonsa masambidisho ya kalamba ukulingirwa libela ukwalukuta filyafyali sokolwelwe kulukuta alelangisha ifyo achichitile. Nomba uwalukwa lwesu na pelwa ibuku ilia kulubulwa ilia afika katikilo chinelo bali ukufuma kumwine wantendekelo. Amen. Ali nani tulesanga uwali umwine wantendekelo? Lesa umwine kabili umwana wampanga alishile no kubula ibuku kufuma kukuwako kwa kukulio kwa huyo uwaikele pachipuna chabufumu. Nani uwali mwana wampanga kalubula kalubula wesu uwa mulupwa uwa lupwa kulukuta uwa ishile no kulubula Israel. Nomba tuwalaisa tuye mulichiria munoluchelo Israel ali lubwilwe lelo tachapelwe kulivena bantu bali mukene wene lelo lukuta wapokelele kulubulwa kwabo kabili wene nikalubula wesu uwa mulupwa. Kefyo mwashi aluwile Naomi pakutila inga senda Ruti umwina Moabu umuleveshi umwina fyalo. Eicho Kristu aluwile Israele apele ukulubula kabili bali mukene mulevukisho ubwelelo ukutila umuntumo bali mulashile ulyananda po nshitashimo munshita ya nkondo ya chalo kilyo ali umuntu musuma ali wakayele kabili bamusangile no mulando nangula ali no mulando mumusango wakutila ali butwike munshita ya bulwe kabili bamusangile no mulando kabili bali no kumulasa kabili umuntu aile kulikateka Lincoln no kutila bali Lincoln uyu muntu mwina Kristo ali umfilo mwenso umulumendo nalishi babantu bakwe aumfile fyo mwenso tapili wilo kuchitobubi ali butwike atile balinkoni chili mmaboko yenu nimemweka mwevanga mubelelo luse balinkoni babulile chiputulwa chepepala nechilembelo chabono kulemba abelelo luse uyu kampanda na kampanda Abraham Lincoln ali butwike okubwekela kuchifungo kabili atile iyi pano nimpoko obwelelo bobe kabili umuntu atile ndeka nokulolekesha pali yena kutia kwate chikakatikilo chikalamba pali yena kutia hawa ichintu chilichonse ulesha fyo kunenge ichintu icha kusekesha. Abraham Lincoln uli wanse kutia lembeshi nali yakwe lelo ilingilo kufuanti kwa nechikakatikilo chakwe kabili na fimbipo ngacha kutila ifumine kuli wene kabili umuntu ali mkonkomeshe nangula umuntu wali mchifungo ato ntonkenyo kutila lewe pobufi kabili aishilefu makofye ulu chenu wa kontelepo vali mulashile elio kabili panu mabamu lashile, elio kulia kwa lichiri echabu teko pa mlandu ulia. Bantu Abraham Lincoln panu mayama ora ama kumyabili na yane, ilio muntu talalaswa, ale mbele ishina liyako kutila uyu muntu alibeloruse. Elio kabili kuteko wali mlashile fyo fine. Elio chinshi, elio ichiri echabu teko, wane disesi chatile chanshile kuli ukukupingula, ukwafili efya uteko. Chatile ubwelelo tabulu ubwelelo kanofye wapokelwa ngo ubwelelo. Kabili Yesu aluwile Israel paka ubari. Lelo tabwali ubwelelo kulibina pantu tababu pokelele ngo ubwelelo. Lelo mwisa mbilo Yesu nomba pari imilunga makumichine nubari tulesa ngo kutila. Vaishile ubwela no kupokelelo ubwelo buwabo.
But he redeemed the
lelo aluwile ulukuta yena twalibe loluse bantu twalipokelelo mulopo kwa Yesu Kristu ngokwelelwa kweso. Nomba tulesa ngokutila ali kalubula wesu wa mulupwa kabili abulile ibuku kufuma mukuboko kwa mwine wantendekelo
yena ninkalata ya kushitilapo ukulobolwa twali mwene chilya ulebu kishesa mbilisho yena ninkalata ya kushitilapo kukulobolwa yena ninkalata ya kuata mafunde ya kushitilapo ukutinalesa afwa ile umweo pamfwa mwibala lya Edeni elyo Yesu ulio mlungami alifu ile nokumula kalata wa kushitilapo kabili ali uwalinga kukakatulefu kakatikilo nokusokolola filia ifyani mulifyena nokupela ichabu pyani icho ichali chakwe kubantu bakwe mweo uwa miayaya uwa piene pangu chitachiria ambele umweo uwa kumwine kumufumia paka ubali nokubwaka nyapaka tikesu kumupashi wa mshilo amen takuli umuntu watala ukwesho kuisa nokutontonkanya pachite mwiko echo ichari ifya chitile satana nchitaimu ali umwine pamulandu wakuwa mwibala akakakuwa nokuposwa mulibemba wa mulilo inshikusha kweni nshishapwa Yesu mumbila nsuma akwete fya kumwitira kofine twali mwene chilya umwana wakwa Davidi impyani kuchipuna cha bufumu umwana wakwa Abraham ubufyashi wa bufumu umwana wa muntu impyani yesonde umwana wakwa Lesa impyani kufintu fyonse ubufyashi wa mfumu chipingo chakale ifi pete kuti fi tekuti fisungwe na kabiri kuchira pamya kama 15 tekuti fipokololwe fyonse okufuma kumwine wantendekelo kano fye pamya kama 15 kabili pamushikumwa lenga makumi yane alipila malipilo pamushikumwa lenga makumi yasano ukulubulu wana amaka ayo ayali ikulukuta ayo ayalubile mwibali ya Edeni yali lubwile na kabili nokutumwa kulifwe kulubatisho lwa mpashi wa mshilo pamushikumwa lenga makumi yasano ebyo twaishilemu na palicho mufungilo twaishilemu na imifungilo ifyo kutila uyo mufungilo wapelwe kukuboko kwakwe ifyo kutina Yeremia, muli Yeremia 32:6, umufyala wakwe, Hanamil, bamushile chabu piani chimo, kabiri, bali nokuya muli bunkole, ichiri twalayamo, pamona nkwe, muno luchelo bunkole, kabiri chasungirwe, muchipeche bumba, chilangisha kwa maka ya kwalesa, kabiri ne mifungilo, nenkama sha kwalesa, sha ishibikwa, mumutima, ukutantiko wesu, uwa kulubulwa, ichichine, chalisungwa, muchipeche bumba, Ishina lya kwa Yesu no kusokolola. Tulesango kutila ichi chali kakatikwe nefika katikilo chine lubali. Kabili chila chika katikilo chali pombelwe. Kabili ilio kusokolola kwa ishile ali kakatuile chika katikilo no kuisula ichi no kubelenga ifyo chilia chika katikilo cha sosele. Elio aishile kakatula icha konkerepo umufungilo no kubelenga ifyo chilia chika katikilo cha sosele. Aka katuile icha konkerepo no kuchisula no kumuna ifyo chilia chika katikilo cha sosele. Kabili nefyo busokolola bwali. Efya finefya fika katikilo fyesu chine lubali ifyo tulinokuya mwiriline tulesu bila chiria chirino kubomba china chika katikilo iliyo chafumishwa mwibuku chika fimbulwa kabiri chiria chirino kulangisha fya fine ifyo fya chitike tulesango kutila kwaba chine lubali fisano mwipange lya kulubulwa fisano empendwa kabiri kwaba ba chine lubali basano ifika katikilo wa chine lubali basano imipashi chine lubali amalaika chine lubali amapenga chine lubali kabili inchita shankuta chine lubali echo mwamona wa chine lubali basano kusena mina fisano kusena mina kabili chine lubali kupwiririka echo chena chile tuwali hili afye kuya pantanshi mkupwiririka fija finefye mwamona chisuma kwa tichila chika katikilo kuletu wa mchepo cha kwalesa Chisokoro la kumuntu wa nshita, ni nshita nshi iyo tulaikalamo, umupashi wa nshita, ulukuta wa nshita. Ukusokoro la 10, kumpela tulesanga iyo chika katikilo, icha kulekelesha chaka katuilwe. Tulesanga, malaika na iminina, nokulu kumo pamulundu, nokubie mulibemba, na maboko ya kwea tumpulu wa pamulu. Kabili no mkola mfula, pamulu wa mtu wakwe. Ukula pakuli wene, uyo wawa no mweo, umuyayaya no umuyayaya, ukutila takuli ukukokola na kabili, ilio chika katikilo icha kulekelesha. Kabili imwe mkarolele, mpaka tukaye mulifiene fika katikilo, no kumona uko, chie chika katikilo chibelele. Panuma ilio masanga imirungama kumichine lubali, ilio mlino kumona apo fika katikilo, fibelele. Takuli ukukokola na kabili, ukulubulwa, wapwa, wene nomba, ninkalamo. Kabiri, kapingula, wene nikapususha wenu, munoluchelo, lelobu shikubumo, akaba kapingula wenu. ya 8 kufika kuwanu vesi ya 14 ya chipandwa cha 5 isokoro la insta ya mwana wampanga kuchinshi munwa konse mumulu na pesonde ibuku ilia chikakatikilo icha chine lugali mwana wampanga walinga kalubula walupwa kabili ukufuma mvesi ya 8 ukufika ku 14 mamalaika vale shinshi muna wene ama kalamba vale shinshi muna wene ifubumbwa ifya mweo file shinshi muna wene kabili Yohane ashinshi mwine wene na makanga nshi mpaka atile ichibumbwa chonse mumulu mwisonde pesa mbali yesonde ya mfile inokusoso kutila ama palo ubukata ama ka ama no file kumwana wampanga Ishita ya kushinshimuna kumfumu mwana wampanga. Nomba ulukutana aluya ibukisheni. Nomba katupili bule muli Daniele nechipandwa cha 9 na verse 1 kushinta pa 3. Elio kabiri ulinokusenda ya 20 kufika pa 27 pantu ili lipe pofieria kwa Daniele. Ndefo ya imwe ukubelenga ili kabiri na kabiri umulungu onse nomba mpaka mkazi umfwe. Mwaka wantanshi mwaka Darius mwana wa mubufyanshi wabena medai wa chichirwe mfumu babufumu wabena kaudi. Mwaka wantanshi wabufumu wakwene Daniele tuluike na kutuluike mabuku kutila impendwa ya miaka. Ichemo icha kwa Yehova chaishile kuli Yeremia kasesema. Ya kufisha kwa mapopa ya Yerusalemu yali miaka kama kumichine lubari. Nomba ile konkapo na lose shechi nso chandi kulishkulu lesa kukufaila mwimpepo na mkupapata ndi mkule kukulia na mulusamu nemito na pepele kulia oba lesa no kukwata kuyewelela kabiliale ya letu walidida paka nomba tuafika kuvesi ya 20 kusunge nshita abantunabe minina ndefuwa ya imwe mutende kerepa 20 mpaka tuye pantanshi nomba kuvesi 20
and while I was speaking and praying
Iyo nchilindeso sano kupepa, nuku ya solubembu luwandi no lubembu luwavantu bandi Israel, nuku tulo kupapata kwandi kuchinso cha kwa Yehova lesa wandi, ukwa lupili luwa mshiro, uluwa kwa lesa wandi, iyo nchilindeso sa mwipepo, umuntu Gabriele uona mwene mchimonwa pakutendeka, Tendeka alengo kupukisha afika kuline kunshita ya chabunga cha chungulo. Awe Aisa alanda na kuline nokutila we Daniele nomba njishile kukupelo kushirimuka nokuiluka. Inganga cha kutila tualifye kulia. Musango nshiwene amusangiremo muma pepo. Malaika, umuntu, mwoneni amu itile wene, umuntu, kabili ukuwa, pakutendeka kwa kupapata kwandi, epa afumine ichewo cha kwa lesa, aishile kuli wene okutalea, na ine ningisa kukukweba, bantu, uluwate mwikwa, nga, eicho, tontonka nye ichewo. Nokuchete kanye chimonwa, imilungu ama kumichine lubali, Yali ingiru abantu bobe, n'omusumba obe wa mushiro atemwa omusumba obe, kukwisha obu pulumushi, n'okupeshe membu, kabili kukonsoluela ama mpulu, n'okuleta obulunga miwa myayaya, kabili kukukomene chimono wanabuka sesema, n'okusubo mwashirisha, kwaba imilandu mutanda, ya kuisa kwakwe, nomba lolekesheni.
Now therefore,
Nomba, eicho, ishiva nokushirimuka. Nomba mfweni, kutula pakufuma wachevo, kukulenga Yerusalemu kuikalamo, nokukurwa, kukufika kuwasu wachirongoshi, kukabe milunga makumi chine lubali, kabili wachine lubali ama kumimutanda na babili, vamyaka. Umusumba, ukabwelelamo, nokukulwa umusebo na kabili, nelinga, ili nempembwe mwishita shabu chushi. Kabili panuma yaba chine nubali ama makumi mutanda na babili bamyaka uwasubwa akaputulwa nukukana wapo impiani. Kabili abantu bakwa chilongoshi ukesa, chilongoshi ukesa, bakona ulo musumba, nomwashira, Elio impela yakwe ikaba mukukululwa kabiri okufuka kumpela kukabo obulwi okupomonwa pomonwa okwapangwa akakoshe chipingo umfweni nabengi umulungu umo umo wayi milungu chinelubali kabiri mukati ka mulungu akalengela mbone chabungo kuleka Elio pepindu lya makanka mike kukesa umo ulengo kupomonwa ikasuke mpela yapangirwe ikapongolwelwe pa ulengo kupomonwa nomba ili pano isambiriro lyesu kukulongana okuleko nkapo kutatu kune kusano ichili chonse echo shikuru alino okusokolola emilungu amakumi chine lubali nomba nalaipusha dok nga kuti achita mubushiku ukubike ekipampa chandipalya pakutila ninga wawa kuchilenga nchilefwaya imu kulilufya nomba mulingile okusoma pamwe na ine nokusoma mwashika ngate ifyo mulino kulilufya kabiri ndefwaya kuchilenga kuno kuine pachipampa elio kabiri mukaleta mapensulo yenu na mapepala kabiri mukalembe ishinshiku ishinshita kabiri na fyonse palwa chena
Now the 70 weeks
nomba mulungu walenga makumi chinelubali kutendeka nomba mfweni chi panu maili olukuta lwasendwa nomba onse ule umfachilia soseni amen nomba panu maili olukuta lukasendwa kusokorora 61 kufiko kusokorora 1921 yasu ntinkana pamone milungu makumi chinelubali Eicho kanshi tulingira kuiminina nokulondolola iliyo tatula ya pantanshi tulingira kuiminina nokulondolola chinshi yimirunga makumi chine lubali pantu ngata muchitile mulino kulufya fiefika katikilo mulino kulufya yali amapenga mulino kulufya shirye nweno fiye finkunka ile mipashi tatu yako wela ya palange fiula tulio tulanda tutatu ukutamfiwa kwa chimwene chakashika Umwana kashimuka suba ukafilufya vyonse ngata muchitile pantu filechi tikamu mwine muluyu mulungu walenga makumi chine lubali mulya emo filechi tikila nomba asesema Daniele ali mu Babiloni pamyaka makumi mutanda na chine konsekonse imwe mwalefu aya okusontelera kunuma kabiri nokuisungira mwebene nshita imo ukutira nali kwete uku ukuifailisha imyaka makumi mutanda na chine konsekonse Aile muli bunkole mu BC 606 kabiri iliyo chimonwa chaishire kuli wene chali BC 538 ukufumya muli 606 pale ishala makumi mutanda na chine konsekonse imyaka makumi mutanda na chine konsekonse ali mulya mu Babiloni pakati kava senshi kabiri nelyo line ali kweto kuchimfya amen
We can't stay out.
Tekuti tuikale ora imo. Lelo ali mukati mulya mwine ukwabula nangu umo kanofye ifibusa fitatu kabiri bena mufifilo fimbi ifya bufumu. Lelo Daniel okuimina kana lesa. Akwe tokuchimfya pa myaka makumi mutanda na chine konsekonse. Ntonkanye ni pali chena. Shirefwa yo kutampo kushimikila pantu iyi ilingilo kubaimbila ya kusamilisha. Lelo imyaka makumi mutanda na chine konsekonse ali kweto kuchimfya kabiri ali ushako weshiwa kuchinso cha kwalesa ukwabula olubatisho lwa mpashi wa mshilo ukwabula omulopo wakwa Yesu Kristu uwakulengo kumupapatilako ukubafye nomulopa wa ng'ombe shilume nembushi n'abasukusuku ivyo alepela mumfisolo pamulandu wa ntambisha abasenshi abayilye mpanga Bali sendelwe kuli lyenchende Yeremia ali seseme pali bene ukutira bali nokuya kulya Nomba Daniele owe mwe ali tende ko kumuno kutila inshita yali mupepi yafyo chaba kuli ifwe lelo Daniele atende ko kwiluka atile okupitila mukumelenga mabuku mwaka wa ntanshi Uwa kuteka kwa Daniele
mukuteka ine Daniele na kutulwike mumabuku impendwa ya myaka echo kanshi ichebo cha kwa Yehova chaishire ku Yeremia kasesema ya kufisha po imyaka makumi chinelo bali mu amapopa ya Yerusalemu. Yeremia mu BC 606 aseseme pamulandu wa membushabo nokukanashira ukutila bali nokuba imyaka makumi chinelo bali. Mune ibukisha wali kasesema na umbi wa ishire muri buli abushiku tekuti njibukisha ishina lyakwe pali ino nshita kutili mbi na ibukisha nokuipela kuli imwemu mumaminita ya nono ngakuti nalolekesha kunuma paka shita. Lelo ali ishire nokusosa Yeremia na uluba lesa akasunga fiye Israel okulia panshiku shaifi ishaifi na limwe myaka ibiri. Yeremia atile kachime fyo fine amen atile nomba lolela pali miniti leka iwe naine tuipitulukemo umono mwie ngaba kasesema atile ibukisha waliko balia awaba seseme kunuma Yesu kabidi baso sere fintu fyali fyaluvana kabidi lesali bakandile pakusose fintu fyaluvana eijo leka tuwa bashininkisha. Lelo shikuru lesa na nje wakuliko miaka makumi chinelu wali na nomba. Lesa hapu mine uli akasisema wabufi nukusendo bumi wakwe uli awine umwaka. Hantu lesa aliewele uyu kasisema wachino kutila waliko miaka makumi chinelu wali. Kabili ndefwe imwe kumona ifyo Daniele. Lelo nombo mleveshi. Lelo nombo watanfi wakufuma kubantu bakwe. Mwatanfi wa okufuma kulu kutalu wakwe, ukwa ulo kulongana nangu kumo kwa lukuta, ukwa ulo lukuta nangu lumo uluwaku yako, ukwa ulo nyimbo nangu shimo isha kuimba, kanofye isho aimbile eka. Mkatika hivi vyonse, nerioline alikatilile kufyo uliakase semaso sele. Amen. Amen. Ukwa ulo lukuta uluwaku yako, ukwa ulo nangu kumo wa kulongana nangwe. Chila muntu aile umatempile ya busenshi, chila muntu ashinshi mwine filu vithyakwe, ukwa ule njimbo shawina Kristo, takulina ngumo uachetekele chintu chimochine icho achetekele, kabili mumia kama kumimutanda na chine konsekonse, ukufuma kugulu mendo, uwa miaka ya kufiwa na limo ikumirimo na iwiri ikumirimo na ine, ilio asendelwe kulia, aikele wachine kulilesa. Kabili akutuluike kubusesemo uwa kwa Yeremia kutila inshi kushari mupepi no kupwa. Ifyo chili achinga soko mutima uwa kwa kasesema onse uwa chine ilelo. Ukutila kutuwa loleka shakunuma no kumona ifyo uyo kasesema uwa chine asosele. Kabili ukuishi wakutila tulikumpela ya nshita. Antile na kutuluike kuma uwa Yeremia munyinane. Ingi miaka ingi ya pitapo aseseme kutila Israele ali no kuikala mulino nchende miaka makumi chinelu bali kabili ili anshita ili mupepi no kufikirishiwa kabili umwine ali itenye kabili abikilepo kuleko kulia no kuisangulula umwine kabili ilio imito no lusamu no kuivika pamuto wakwe kabili aile mukuleko kulia no kupepa ukuiluko ubushikunshi vale ikalamo kabili nga Daniele kasesema wakwa shikulu kutia mwona mabuku ya kwa Yeremia. Kabili kukumuleta muli ulio musango ukutila na Israel wine ali nokufuma wansefi ya batuntulu vali nokufuma mu Babylon ukubwekela kumpanga ya kumwavo kuticha mulengo kule kokulia nolusa munemito. Kichile mwafyo chinga chita kulukutalu wakwa leso wa mweo ukuishi wakutila inshita ilepwa kabili takwa kabena kabili. Kabili ukuisa wakwa shikulu Yesu Kristu na milenia mwa pulamo ukuma mupepi no kutendeka. Kutituwa posa shani inshita pafye ukuteye njuga ukuyamuko wa panshikusha pa mulungu ukwavulo kukwate nshita ya kwa shikulu ukulaenda fye nga pasta alande chintu chimuna chimbi icho tamwatemwa mulema nokufuma panse. Kabili ngo u ngolu kuta lwakokola sana chinshi imwe imwe mulo mfobubi lolekesheni mibela Yesu lolekesheni kufya tulechita washanyeni ubumi bwesu na uliaka sesema umuntu umo ubufumu bwonse ukwa bulolu kutolu wakuyako kabili ukwa bulanangu kumbi ukwa kuyako
Walio na wilwe no kochewa. Umusumba wakwe abantu bakwe muri bunkole. Imyaka amakumi mutanda na chine konsekonse. Amakumi mutanda na chine konsekonse. Amakumi mutanda na pabula. Amakumi chine lubali. Akwete imyaka ibiri ya shelepo. Eicho ili watendeko kubelenga mwibuku no kumono kuti insta ya leparama kukufikirisha, kukufikirishwa haile kulilesa muma pepo kuyasanga palwa chena. Ifyo yali inshita. Chinchicho tulechita. Ilio inkoshile patukana. Bembale buluma. Imitima ya bantu ile pelela kumwenso. Insta isha yafya. Yonse bifintu amalembo pachibumba ukupatukana kwa mitundo bifintu vyonse vya vipa ifile chitika mwisonde kabiri ukutalikishanya no kulwa ifimfulunganya kabiri ifyanso vyakobekwa ifumayanda vya bulwi chiya chawe chinono chimo ukulingana na kiuba kulialubali kutichao naule isonde lyonse maminiti kumilimo. Kabiri bena, talikishanya umono mbiye, ama ume ama shashila, ama shashiba lesa, kabiri ama shashiba maka ya kwe. Kabiri umupashi wa mshilo, mulukuta, ukwenda pakati kabasalwa, ukuilangisho mwine, uwa mweo, panu mayami ya kama kana ya biri, ukutila ava chimochine mailo ilelo no mya yaya. Kutuwa ikala shani ya wangunangani, kutuwa chichiri la shani chena. Ni nshita, iyo tulingilo kuchenchenta, ukulolesha ili ya nshita ikalamba ile palama. Nomba, ave lengele muli Yeremia, uchipandwa cha 25. Katupili bule muli Yeremia, uchipandwa cha 25, nukubelenga ifyo Yeremia asosele. Lelo katutende kepa vesi ya 8 pantu yena ni ndefwa ya imwe kubaba shini nkisha uku yumfwa. Vesi ya 11 eyo na chiremba pano kukubelenga. Lelo katutende kele pa vesi ya 8. Heicho efyo yehova wa milalo atila. Nalitemwa fye ichi. Lidyo ni ngomfwa kasesema aimini na efyo asosa shikulu lesa. Munyina chiria echo. Kuli ine chiria echi pushisha. Chiria efyo nse ifya chena. Efe yo wa milalo watila, pamulandu wa kutitamwa umfu efe wofyandi, mwaneni mkatuma kukugule ndu kwa shonse, isha kukapinda, kakuso, kisemo cha kwa yoba, makuli na Nebukadnezari, imfumi ya kubabele umu bomfi wandi, no kushireta na kabiri, pacharo chino, na pabe kashi ibachiko, na panko shonse, isha shingulu kako, mkaba pela kukona urwa. Ibu kisheni, vena bali ya basaru wa kwale sabo ena lelanda po. Bali ya tamali ya basenshi, bali ya bali ya mamembala, valukuta. Kabiri mkalofi ya muli vene, ishwi ya kusekelela, neshwi ya kwanga, jefetuwa kwa tailelo, inyimbo shamasha, riki na Elvisi, kabiri owe, ishwi ya kwa shwinga, Neshi wili ya chuni atema ya kwana mwingantile. Ishi wili ya mpelo nechengelo chenyali. Kabiri ichalo chonse chikawa mapopa. Mfweni wili ya kasisema levili kisha. Ichalo chino chonse chikawa mapopa. Kabiri te kupashanya uyumu wonfumu kalambo wa kwalesa. Nelonde sesema. Ukuti inongo yonse ikawa mapopa.
God shall punish this nation.
Lesa kakanda inongo pamembu shakwe. Ikachakutina lesa tanekelele Israele. Uwa salwa wako ufiashi. Uwa kwa Abramu. Uyo uwa pangile chipangano nobula yoko. Ikachakutite kutawa lekelele mkuchite fibi. Nangula bali bakapepa nganshe bali kwete inkuta ishkaramba kabiri bashima pepo kabiri barabai. Lelo pamulandu wabula lelale nefintu pakati kabo na lesali balengela kusombola ifyo babyele eicho na ifwe tukabupokelela. Verse 11. Ichalo chino chonse chikaba amapopa kabiri ichama kankamike
ekutira kila muntu akalolekesha fya nokusosa balya palya balya wa makanganshi lokesheni kulibe na nomba nenko ishishka bombela infumu ya kubabele miaka chinelu bali chiri ya ninshita ya abumi hiri ya elintu abakote venu vanyinenu abakote abapalu abali akanya bali muli akwabula lesa ukwabula lukuta ukwabula lwimbo ukwabula chiri chonse kunkulo yonse mpaka hili enkulo ya bembwike ya rifwile nomba pakufishwe miaka ama kumichine lubali elionka kande mfumu ya kubabele nolukolu lia pama mpulu yabo chisemo chakwa Yehova nechalo chawe na kaudi kalengo kubecha pomoka chamuya yaya kabiri nkaleta pachalo chiria ifyebo fionse ifyo na chisosela fionse ifyale mbwa mwibuku ili ifyo Yeremia asesemene inkoshonse bantu inkoshingi nesha mfumu shikalamba shikachita ababene ababene abamulambo kulichene lelo nkalandula mwabele michitile ya shiko kabiri mwabele fyebo ifyabo kuminwe ya shiko bantu efe obalesa wakwa Israeli atile kuline. Hula muminwe yandi, ulukombo luno, lwa mwangashi, uluwa chipyu. Nokunwesha ko inko shonse, ishonde kutumako, shikasuke ashinwa. Mumashiwe yambi, Yeremia, nikupela yimbila. Wikalafye shiriri, wikalafye munchende imo, lelo sesema kunko shonse. Ushemule ikonka sesema kunko yonse langishe fishi bilo fyandine fipapusho kabili leka beshi bokutila ndi mukuisa mukuchitechi kabili shikanwa nokusunkana nokuchitanga abapena pamulandu wache wonka tuma muli bene fishi fyo bachita muli shino nshiko veta iweka sesema wa uabufi veta iweka kalanshanya veta iwe uwa fulungana kabuka atemwa kalota wa filoto atemwa umo wapala ngo ulinguru la matonton kanyo malino kupena kabidishi we ukupena nga kutimwa lilondolola lipiribula ukufulungana vena mchitunturu kaka fulungana nokso sao we mwiposa kwa mano kuli uli akakunkuluka wa mushiro ulio uwele wele.
Because of the word that I
Kamulandu wachebo, icho nkatuma pakati kabo. Lemo na ili ashiria kale, lile liweke shapo ili nerieka. Yeremia angatasu minishenye, na mafariseo babo, na maseduki, na maherodianzi. Fionse fintumari.
He just put the word out.
Wene ale telefia ichebo pambiribiri. Kabili chama lengelewe na okupena pali wene. Chinshi. Nomba moneni. Awe, na ulida ulukombo muminu ya kwa Yehova. Nokunwensha inkoshonse. Yeremia taikele panganda. Yeremia taikele fye mchifulo chimwe chinono. Lelo ale ngele inkoshonse okunwako. Isho Yehova antumineko. Yeremia sendele ichebo chakwa shikolo. Umwangashi uwa chebo chakwe. Kabili umwangashi emaka aya chebo chakwe. Umwangashi wali kwa tamaka. Umwangashi chintu ichikola. Umwangashi wali kwa tamaka muli wene. Kabili ninsende chewe chakwa shikulu efu Yeremia asosere. Nokuchilengo kumonekela. Umwangashi amaka ayara muli wene. Nalipele kuli vena. Kabili chabayu mfile. Lesa atile. Nkabatuma pamia kama kumichine lubali mubabele. Filia finefye. Efyo achitile. Abalungami na mashalungama vali ile wonsepamo. Nomba kukwekela kuisambililo. Daniele alevelenga. Tontonkonye nifye. Daniele avelengele ifye wofumofine. Ifyo tulevelenga. Munoluchelo. Daniele avelengele baibele imoine. Utuwa kupatuila kwa mashwitu motuine.
ifya lembelwe simofine ifintu fumofine ifya ine kubwa furisho kwa kwalesa nala mubelengera mumbila ishile konka pweshi nono ichintu chimochi ine kumilangisho kutila tulikumpela ya nshita kabili Daniele ukusende chebo kufuma kuli Yeremia aile mulia mubabele kabili ali kasesema uasubwa kabili abo mbele ipesha mano ichi ishibilo kutia ilula indimi ishisha ishibikwa kabili achitilefi ishibilo nefipapwa baga chikabo lelo ukuimini na yeka palu akwe amen aimini na yeka lelo Yeremia ale mbele fifye wefingi imiaka ingi ilio takula vechi kabili Daniele ukwilula ichebo akwete atile nomba nolele ni pali miniti tuleisa tulepala makunshita ya kumpela bantu na wakale muno imiaka makumi mutanda na chine konsekonse kabili kasesema wakwa shikolo amen munyina kasesema wachine wakwa lesa uyo waishi ningisho mwina kuwa kasesema aseseme kulifwe ningu kwata na mulembwa umumuivuku ubuso soktila imia kama kumichine lubali ikafikirishwa mwe shikuru lesa tulepala mina kumpela ilie nkulo yonse yalifwa chinshi mwina kushita nomba shikolo mwala ile ukututumina kabili aite enye umwine pakutila inga pepa mwelesa nga kwali taloku bako nshita iyo tulingilo kuite ya nyafwewe ne pakutila inga pepa nino nshita pantu ifwe nga babo mfiba kwe ama chine tulemona ukupitila munga lata shamu tumwa ukupitila mukusoka kwa mupashi wa mshilo ukutila tulimunshi kusha kulekelesha mupashi wa mshilo ula chilanda munshi kusha kulekelesha abantu bakaba bachintalika abatumikwa abatemwa kwangalo kuchisho kutemwalesa aba umalala aba luambo aba bulo kuiteka aba bulo kutemwa ubusuma ndomfwa kunkalata kabili ndomfo kutila kukesa wakapumya mubushi kubwa kulekelesha ndomfo kutila kukavenko kukilenko mubushi kubwa kulekelesha ndomfo kutila kukava ifinkunkuma mubushi kubwa kulekelesha ndomfo kutila kukave fintu ifya kutinya ngefya kupupuka mumulo ifintu ifya kupapusha kabili abantu bakaleko omweyo kumwenso pakave nshita yankumba bulili kabili pakaba ukuma na kukalamba pabantu. Na liverengo kutila bonsi baka ya mutubungwe na mumfilonga nino. Kabili baka kuata kwa mpana mubushi kubwa kulekelesha. Ndomfo kutila wana kashibaka beye mishishishabo mubushi kubwa kulekelesha. Ndomfo kutila baka lafwala ifya kufwale fipi. Kabili baka laenda nensa pato isha tutende ututali. Ukulishe finku ingili kumakasa ya wedio valenda mubushi kubwa kulekelesha. Ndomfo kutila imibele ikabipanganshe mubushi kubwa kulekelesha. Ndomfo kutila baka shimikila baka baba chemi ababufi mubushi kubwa kulekelesha. Awa bala nshanya kabili tawakalalisha abantu ichabwa chakwalesa lilo baka sende fisumino nefinto mchifulo. Nelo ndomfo kutila kukabeshiwi ilikesa mubushi kubwa kulekelesha. Ukubirikisha ukufuma matololo. Ukuita abantu kubawekesha kumbila ya ntendekelo. Ukubwekela kufintu vya kwalesa. Ndomfwa mwibuku. Fila fintu fika chitika. Ndomfwa kutila mwishi kusha kulekelesha. Ukesa wa ichipowe. Inkutashika vecha longa ni kwanganshi. Kabili no kutanti kwa nafyonsefye. Ukutila mwishi kusha kulekelesha. Ukabe ichipowe. Kabili tachakabe ya chakulia na menshieka. Lelo kukumfwe chabwa cha kwalesa ya chachine. Kabili abantu bakafuma kukabanga, ukufuma kumasamba, ukufuma kapinde kakuso, kabili kapinde kakulio, ukufuwayo kumfwe chebo cha kwalese cha chine. Nelo inkuta shikabe cha longa ni kwa nganshi kabili ishaka kwa ukutila shikafiru wa kuchumfwa. Ndomfwa fili ya kupitila mabuku. Lelo, mulibuli obu shiku, mwelesa, kukawa umusambo, ukema. Ukufuma kuli Davidi.
Nda onfo kutila. Katume liya. Lintu buliobu shikuta gula fika. Panjita ya kulekelesha. Kabiri yaga kuwate mbila. Lika pili kwile mitima yava na kulivashiwo. Ukuma wekesha kuntendekelo. Ukuwekela na kabiri kumpela. No kutendeka. Donfo kutila chiria chika chitikali ntufio mpashi ukasholu kutalwa wena fialo ukubwekela kuba Yuda kabili nshumfasi okupitila munga lata yeka donfo kupitila mchebo mchebo ichale mbwa ukutila Israeli akabwekela kumpanga ya kumwabo kabili ndemu mwana aleemo donfo ukupitila munga lata haya bakase sema ukutila Israele akesa banko. Akesa wete shapo kukwata kushinshimuna kwa mwite mpile. Lesa katampo kubombela kuliwene na kabili ili wakesa kumpanga ya kumwabo. Owe, makase sema labili wakema mwishi kusha kulekelesha pamonabo. Ndo mfachiria. Jidia linefye ulukutalwa ave na fialo tulefu mapo. Makase sema babili wakamonekela Elisha na Mose kuli Israele. Tulino kuisa kulichi. Iliyo tule tuwalilila. Kasesema mwene. Inchitayali mupepi no kufikirishiwa. Kulia kuine mubabele. Chisuma. Gabriele. Aishire mweneka. Kukusokorola. Tefidia fieka ifyo haipuishe. Lelo kukumweva. Ukuya fie pantanshe. Kuli ifyo ifya ringirwe. Kulukolwa wa Yuda. Ukuya fie mpaka fie na kumpela. Amen. Haipuishe finono. No kupokelela ichintu chonse. Aipu ishefi kukuishiba. Daniele alesho kuishiba. Mpakari lali shikulu. Chike saba nomba. Jeremia kasesema. Umuwonfi wenu mwinane. Aliseseme emia kama kumimutanda na chine konsekonse ya pitapo. Kabili atile. Kuliko emia kama kumichine nubali. Iwa wabantu. Balino kuikala muno. Kabili iliankulo ya kale mchine chine na ipo nomba. Kumako, inkulo ya kale ya Pentecosti, ya imine, imia kama kumiane ya pitapo, impuke shakale, efyo vale itwa. Bali bungenye, nokumana, nokutalikishanya, ukufumafie kulia kulupili, uluwa ahore bunanibo, ukuyofie monsemulia, lelo mkulekelesha, tulipa mmana nomba. Adino kuimia imo ipia, na Yoshua, ukuba tuwala mulia, ama funde ya lifililwe. Mose aile nayo, Mose alifililwe, Yoshua alivatwele. Tulesango kutilo tubungwe twalifilwa. Lelo umupashwa kwa lesa. Yoshua ishiwi Yoshua chipili wula Yesu kapususha Yesu. Tila umupashwa mshirokesa mulukuta. Teka buhungwe, lelo umupashwa mshirokesa pakatika abantu. Nokululenga kute yanishwa kukuya mumulu ukwa uka Yordan. Ndo mfo kupitila, mkubelenga mwivu kukutila, chiri ya echi kachitika. Kabili lesali shivo kutila, chiri ya echo ndefo ya nomba pakutila, ningatalari kabantu bakwe, nukubewa ifili mupepi nukuchitika. Konse kuno munolu chelo, kabili kunse kupita mumpanga, ukua yama tepu ya kaya, isondeli onse, kutila tulikumpela ya nshita. Aso kolwele, ukuyafie mpaka ufumu, wali weke shwepo, wonse kabili na milenia mkuisamo. Ili ayali nimbila ya kwa Gabriele. Atile ninjisa kukukweva ukutila kulimia kama kumichine luvali. Imilungu ama kumichine luvali na nomba. Iyali ingiwa kubantuwobe. Iyali ingiwa kumpela ya nkulo ya chiyuda. Kuli imilungu chine luvali. Nomba mwone nifyo asosele. Chiria nomba ukutula bakufuma kukubwekesha. Imilungu ama kumichine luvali ya ingiwa kubantuwobe. No omusumba. Umusumba ove. Babele tawali umusumba wakwe. Nani ni kuisa wali umusumba wakwe. Yerusalem. Nomba ilio tulino kuisa kuli chine lubali ya temwa chini nkisho chalenga mutanda. Tulino kusanga ifyo umusumba wali. Noku ulangisha, noku ushini nkisha. Fintu wali uwa utendeke. Uko wafumine. Ukabapo mpakari lali. Ushe ukakuluwa na kabili. Nimushitanshi. Owe fintu fikalamba. Tia sungiru waifwe. Chisuma. Imilungoma kumichina nubali yali ingiru abantu oveno umusumba kukupisho bupulumushi. Nomba tata lido kisosa Daniele
Mukwabulo kutushika lelo ifyo wene amwebele kutila imilunga makumi chine lubali yali ndepili bula imyaka makumi chine lubali yali mupepi nokupwa amakumi mutanda na chine konsekonse ukubulira kofi ya imyaka ibiri kabiri tulesango kutila obusesemu wako Yeremia waishile fikiri shibafye wino wino panu mayami ya kaibiri bali fumine Nehemaya alile nokupoke funde kufuma kumfumu nokukule chibumba muishita yabu afya Bali bombele atile ichibumba umfweni kulichi. Kukupisha obu pulumushi. Na kupesha imembu. Kukupesha imembu. Kulibani. Aba yuda. Kwalingiwa abantu bobe. Tepa vena fyalo. Abantu bobe. Aba yuda. Kabili kukusumba obe. Te New York. Te Boston. Philadelphia. Chicago. Los Angeles. Rome. Lelo. Pamusumba obe. Jerusalem. Kukupisha obu pulumushi, no kupesha imembu. Kabiri, kukonsoluela mampulu, no kuleto bulungami ubwa myayaya. Kabiri, kukokomine chimonwa, nabuka sesema, no kusubomwa shirisha. Moneni, echo ishiba no kushirimuka, kukutula pakufuma kwa chebo, ukulenga Yerusalemu kuikalwamo, no kukulwa, uyowali umusumba wakwe. Kukufika mesaya chilongoshe kukababa chine lubali ya makumi chine lubali emilungu lolele ni mpaka tukese muni chiria owe mwe chiria lipalo kutila ine na laibulila intambo no kuikakane mwine pali chichiputulwa ali chisokolwele kuyafye pantanshi atile nsha kwewe fienombo kutila ili emiaka ibiri ilifye mupepi Ili nokupwa ukufikirishiwa kabiri fwe wonse twalishibwa kutira bayikere kuri afya fine myaka makumi chine lubali kabiri kabiri bali fumine nga afya fine fye ifyo kasesema asosere kabiri Yesaya atemwa ndepi libula Daniele achetekele kuri akasesema echo uyu apa ali waite yanya chisuma kabiri wene kabiri nomba iyo Gabriele aishire atire ninjisa ukukulangisha ukufika na kumpela ukusokolola kuli iwe ifintu ukutira ukuyafie na kumpela mwamona lolekesheni ilia makanka mike kukesa umo ulengo kupomona ikasuke mpaka impela impela yaba ukupwa kwa fintu fionse ndino kumulangisha ifyo kesa chitika nomba umfweni Mufikishe, ile Daniele, ni ntumwa, uli, mwate mwi kwa mumolo. Kabiri ni mfuama pepo yove, kabiri ni njisa nomba, ukukweva ifyo, fyaringirwa kuba Yuda na Yerusalemu, ukutula ino nshita, mpaka na kumpela ya fintu fionse, ichintu chonse. Nomba, ushemule mfuamwe bumba. Nga kutituwa sanga hivyo imilungwa makumi chine lubali yaba liena tulinoku ishiva apa kabele mpela owe mwe lesa tuafweni kukuli ishiva ila tuweva finyafine panche ndeimo mulia ya mabula finyafine kutula hili ya nshita mpaka ino nshita mpaka na kumpela kabiri tayakalufiepo chena minitu umo hivyo chabe chikalamba ichebo chakwa lesa Ilio lesa apangile sonde nokulibika mulwelele na leshimikira inshita imbi ya wishiku inshita ya wishiku pa mulungu ifyo kutira takwa banangu chimwe chifirwa chinshi ili sonde lishinguluka mukupirika nganshi mpaka kuti bamweba filia fine ili wakasuba nomwe shifika kumana mu myaka makumi abiri kufuma ilelo mpaka kuli minute walinga tekuti mwebe kupitira mucha kumwena ko inshita chiri chonse icho twakwata mu sonde Kuti cha lufya yabiri atemwa maminiti ya tatu. Mumwesha temwa uku kwa tirapo yabiri atemwa maminiti ya tatu. Ifya wa misha tuwa kwa ata.
We can't make nothing that perfect.
Tekuti tupange chintu nangu chimwe cha pulilika filia. Pantu kwa afye chintu chimo icha pulilika. Na ulia nilesa. Kabili lesa nechebo chakwe chimo chine. Eicho ichebo chakwa lesa chali pulilika. Kabiri nga kutuwa sanga ishinshiku Tulinoku sanga mchine chine Ilio impela Ike saba Ushemule chumfwa Yali ingilwa Mpaka kumpela Vesi ya 24 Abantu wove Nomusumba wove wa mushilo Uyo uli ni Yerusalemu Natu kwa taia 21 Vesi ya 24 pano Yesu aso ntelele kulichi Muli Mateo 24
Now
Nomba munina Collins ngali muno munaluchelo nshishiwe ngali muno atemwa yo mume pusho nshitaimbi iya ushiku ali pusheri pusho ndemo na chilifye wino ine ukuchisosa munina Collins palwa icha muselu ichipomona mwamona ifyo chale pilibula Yesu asosele palwa chena muli Mateyo ichipandwa cha 24 kabili tulesa ngokutila Mateyo 24:15 Nomba leke ninje kulichiria mkwangufianya pakutila mwingamona ifyo Yesu ala ndile chintu chimochine pano ukusontelela kunu makuli Daniele. Mateo 24:15 kuli mwema lelemba. Ndefwa ya imwe chila umonomba makamaka munshita ya bushiku kabili kabili pabushiku wapa mulungu uleisa mukese na mapensulo na mapepa la pantu tuli kanofienga na mkwata tepu.
24 and the 15th verse.
24 kabiri verse ya 15.
And when ye therefore shall see
kabiri iliyo icho
icho
iliyo mkamona icha museru ichipomona icha asosere kasesema Daniele tontonkanyeni ichichari imyaka imyanda ine na makumi chine konsekonse na fitatu fine fisano imyaka makumi chine konsekonse na mutanda iliyo tachira chitika imyaka imyanda ine na makumi chine konsekonse na mutanda iliyo tachira chitika Daniele kasesema na chimi na umuntu mwashila. Nomba, tolekeshe ni muli Bible yenu, ili mubulondoloshi. Ule velenga, kaeluke. Nomba, leso sakuba Yuda, valefua yoku ishiba, inga pali ili tempile, nilidali likona ulua, nilidali likakulua, nilidali kukesa inshita, idio takwa kabeliwe, limopali bie. Chikama po kufika lidali, atile ili omukamona, icha muselu, ichipomona, na chiminina, ilio Daniele, na chiminina umuntu umashira, atile ili omukamone chukufikirishi wanomba lekenu yo, uvelenga eluke, ifyo alesu sapo. Uyu emulandu wine tulepe pela kulilesa, ukulenga chidia, ukuba ichapu ililika, ukutila, takwakawe, ukutwishika, nangu kumo. Antu tatulingi loku wikako wilo wesu, fwewe ne kulifiria fintu. Filingi loku iso kupitila, muli, efyo aso sa shikolo. Chonale kila fie, palia pene mpaka, nkeluke. Aso kolwele fintu fionse kuliwene, ukutila ichamuselu. Kabiri ukisheni yali kwato wililo bubiri kwatifye ito mwana wandi ukufuma mu Egypti yefyo Israeli aitirwe ukufumamo efyo na Yesu achitirwe umwana wakwe okuitwa kufumishiwamo kabiri chilia chikachitikafye filia fine ngefyo njimini nepano mu butontolo kabiri achitire mu musango kabiri ali chirengere chonso kuba ichafiswa chonse chali fiswa kulukuta owe idyo tuaya muli chilia muli filia ifya kuiluka mutanda ifyo afisa fyonse fikulukuta pakutilo lukuta mwingalo lekesha chena chila miniti talwa ishiwa idyo alino kuisa lelo nomba inshita ya lukuta ilimupe pino kupwa eijo lulifye uluwa iteyanya nomba palwa kuisa ukutendeka fye ukuiteyanya aya emalembo yamo aya kankala mwibuku nichi nshicho ya chita yala langisho kuisala kwa lukolu wa chiyuda abantu ba chiyuda ili ilembo imilungama kumichine lubali ila sokolora nukulangisha filia fine fieo kufuma nshita yo Daniele atendeke kulia mpaka kumpela ya nshita Echa kumwena mo, inshita chimo, icha pulishapo. Nivanga wangu mfokusosa, gamulefua yoku ishiwa bushiku ishiwa mumulungu, lulekeshe ni pali kalenda. Gamulefua yoku ishiwa ni inshita nshitule ikaramo, lulekeshe na wa Yuda. Kidia chinshinka, iyo hapo kalenda ya kwalesa kufumishiwa hapa pene. Kasambilisha onse wafya ulesa, kasambilisha onse wa Bible, uli onse. Haka mwewa kutila ichi, echa kumwena po inshita, hawa Yuda. Nomba, ni inshita nshitukwete. Tulifye mwebantu ukukawa oweine. Tachakwa tapo na nguchi mwecha kuchita na wena fialo. Ifi fika katikilo chine nubali ifi kunka, chine nubali utulanda, chine nubali ama penga, chine nubali. Tafyakwa tapo na nguchi mwecha kuchita, ulukutalwa wena fialo, lukawa mubukata, palili anshita. Tachakwa tapo na nguchi mwecha kuchita po na ifwe, ulukuta wena fialo. Fika chitikila fye kuli Israele. Daniele, abantu bobe na Yerusalemu. nomba kabiri chilangishe fishinko kutila lesa abombela sena bayuda beka ilio bali mumpanga yabo. Aleluya, balia epo ntonton kanyachari umapakosa balia pene. Na valesha rionso kusuminisho kufuma panshita iyo Israele alikulia panshita ya kwa Daniele. Kabidi umokalemba mukalamba pantu ninjishiva mamu aba mukonka na bekala muno nshabalumbule. Lelo emulandu ine bakwatile yonse fifintu fyabufi. Uchimali ishiba ifyo ba Mary Rights iliyo tabala tibame ba Seventh Day Adventists ifyo ba chitile kulia lubali mu 1919 abudira mapindo yabo imwe wonse mwalili mona mwi pepala lya Korea kabiri baile kulia okuya pupuka luyo luchelo kiliya chali kusenda imilunga makumi chine lubali aya kwa Daniele Mary Rights eliyo pantanshi na Mrs. Ellen White uyo wali kasesema mwana kashi wabo baishile pilibukano kwini kawe ne Seventh Day Adventists kabiri no mba vali pilibula ishina liyabo kuhishiwe ya usesemo mwamona amashina ya tatu ayapusana kukabungwe akabufika mokene nyomba lelo vali lubile bantu vale shokubika ilia milungu chine lubali ulibonse babili kuma Yuda na vena fialo kabili aliso sapano chakubantu wobe kabili le satata la kubomba kuma Yuda kunse ka Palestine. Kabidi iliyo Mesaya bama kumichine lubali na emirungu ibiri aputwilwe tepalu akwe nikulifwe aputwilwe Israele alisaranganishiwe kabidi talati tabatala kubwela kumpanga yabo mpaka fye imyaka inono ya pitapo. Eicho inshita tayapendelwe mulia kunshita ya lukuta. Ushemulechu mfwa yakutichive mu 1919 na milangishe chintu chimocha chitike mu 1919. Lelo lilia, elio ulia malaika, imbila ya kwa malaika wa chitatu ya pumine, kabili ya kalanda, kari ile, fija finefye. Lelo tachari lilia, chari ilio inkondo ya lekele, muinshila ya kupapusha. Tulesa nga chiria mchipandwa cha 7, nga tuwaisa kulichena, ilio tuwaisa kuchipandwa cha 7. Imwe wansema lingu mfwa ukushimikila chiria inshite shingi. Mwamona, iliyo imbila ya kwa malaika yatile, ikateni imiela ine, ya pesonde mpaka tukakatike, aba Yuda, aba bonfi. Kabili nomba, bali tuwalilile ukulole la mpaka inshita ya vena fialo ya lipile. Elio ili wakesa, liena liena, akakakatika aba Yuda, impendu wa makana umuanda umo, na makana ama kumiyane, na makana yane, wakapokela mpashu wa mshilo. Bali apalia ama kana umuanda, na makumiyane, na makana yane, aba kakatikwa. Ukusoko la 7, mwalili belenga. Kabirina limwene bumba ili kalamba lilikale mumulu Yohana alimwene abafuma kulukolonse ne mikowa nabandimi nabemini nakumenso ya kwalesa baline bisambo ya tunchindu mino yabo nabafwala malaya yabo utabaleimba haleluya amen ukukata amano nomuchinshi nokukosa namaka fwe kulilesa wesu myayaya umyayaya amen bale bilikisha. Yohane alifirirwe kumfalilia lero alolekeshe kunuma kabili alimwene palupirirulu wa Sinai ubukata amakana umwanda umo na makana makumiane na makana yane au awashako weshiwe kuba nakashi ama Yuda aba nakashi nkuta kama ilundile kukabungwe nangu kamo Lutheran, Methodist, Baptist na Presbyterian. Lelo bali ba Yuda ukufuma kuntendekelo Orthodox kabili bali kwete itempile lia wakulia ukushinshimu na palupirirulu wa Sinai. Badia, mwanda umu na makana makumiyane na makana yane. Chidia nipanu mayaichi, ulukutani nishi iluli mubukata. Mwamona, eicho, Mr. Smith, alilufienye. Alingilo kuba, bantu kutimu avika shani chidia kuno kunu mamu 1919. Nukubu ulo mwanda umu na makana makumiyane na makana yane, ukuba fumyapo. Nishi mwekela, muli bulusraiti na kabiri, mwamona. Nishi mwekela na kabiri, kuisambirisho ya lusraiti kutila Yesu, aishile mu 1914. 1919 asende lulu kutalu wakwe, kabili nomba wene mubili uwakupapusha, uwankama ule ya mwisonde lyonse, ukubusha, ule ya kunshishi, ya kuliva na kulune nshishi, ya bashikolo, nokubagusha bonse, bonse balia abali balusrite. Uwele wele, kachipange liano mchevo, tetichive cha chine, yomu kwa itachava. Ule sali kwa techine. Kabili lesa wene, ewe inga chisokolora, nokuchivika mulia, nokuchilangisha fija finefye kulifwe. Mwamona, nde chetekela, alino kuchichita. Shachi ishiva, nde mwewe chishinka. Shishive, elonde chetekela, nde chetekelo kutila, alachita. Eicho mwamona, Lesa tata la kubomba kuba Yuda, defo ya imwe musunge chimumano, chikulufye Israel. Dili ya ilio na ese shokwebo yu mnina wikele pano, uyo ule landa palwa kuya ku Israel. Taduka kukuli Israel, taduka kukuli wene, imwe wansa mwevanti mweva landa palwa kupili ulaba Yuda. Iyo imbila tailapwa, mnino kumono kutila tena ni, esja sashikulu kuchebo na kumupashi. Israel akesa pilibulwa inko yonse mubushi kubumo efyo Bible ya sosa lelo imbila nsuma tayaba ya kulibena kwabako batisanguka banono aba bakunse kabiri nabambipo abafiria abaisamo kabiri baba kunse kamubiri uwine wine waba Yuda abaisamo nokupusushiwa kirya chishinka ndeche tekela chiria no mutima wandi wonse lelo ibukisheni iliyo yonse iliyo Israel alikunse kanko yabo tekuti bapusushiwe nomba balewekela kabili bakapusushiwa inko yonse mubushikubumo Bible efe ya sosa mubushikubumo ikaleto mupilapo Israel wonse kulya kwine kulilesa. Kukabe chintu chimo, ichapulamo, ichikawila Israel obushikubumo muri shinshiko, mpaka chikatenkanya inko yonse. Nangula nikasesema, alibiliki isheno kusosokuti, obushikubumo na muchitechi, obushikubumo. Waka chimona, kukabe chintu, ichapulamo. Ito ntonkanyo liandi, chikaba kasesema wapulamo, uyoke mano kuiminina kuli Israel, no kushini nkisha kuli veno kutila, ulia mesaya achiri wa mweo. Ulia mesaya uo vake ne ali, veno kubele nga ilia Bible ino nomba, Bible ya Israel, bala ibele ngo kufuma kuno makuya kuntanshi, umusango ba ibele ngeramo, kabili mwalishi wa ifelu limiru wa chiyuda, luale mbwa. Kabili ya icho ilio maibelenga. Kabili wana belengo kuti ukutila. Lewe Pathros atumine kulivena ama Bible mintapendwa. Batile ngatakutila uyu Yesu. Chari nivali ama Yuda ama leterwe okufuma muirani. Nokuletwa mulia. Tamata nokumfapo echintu cha msango uyu nga Mesaya. Kabili ilio baite enye okubwele na kumpanga ya wachinshi. Vale kano kuni na munde keshiria. Vale lima na lirialine na maplawa ayakale. Kali belenga muri Look magazine banga aba belenga yali amalia shimuri Look na Times Mag chinshi muchine mwali chitire mwamona bali kaino kuingira mulya yarambi mukote aimini ne kulya nokusosa ibukisheni asema wesu atire tukagweleramo kuya kumpanga ya kumweso pamapindo ya kwakapumpe. Haleluya. Inko shile patukana Israel walebuka ifishi bino ifyo Bible yasobere libena. Inchita shawe na fialo na shipwa. Nefia kutinye fingi. Wekereni mwemasalangana kumwenu. Ulingi leo kula shibuka. Mwali chumfu echi. Nokuchumfwa. Lelo chiri nokuwe inchita ya kulekele shawishi kubumo. Muli shinshiko. Israel alewe kila kumbanga ya kumwabo. Uwebushi kubolesa. Akalingira Israel kukubenko. Uliye ebushi kubo. Tewakabio mwina fialo na umbe kupusushiwa. Narashini nkishechi kuli milunga makumichine lwali ne shinga kuti na shisanga fye shirienshiku. Ndino kuya kulia kuli ukuya senda wa kalenda wa astronomi kabiri ya Julian astronomi kabiri ya Roman kabiri yonsefye. Kuliko na yamba yengi kumo kuliko echintu chimo. Lesa na ishi bapalua chena kabiri wene ali uwalinga kuchisokorola mwamona. Na lishi wa Julian kalenda ya kuatenshi kwa makana ya 3 na 5 nobushi kubwa lenga bune mumuaka. Hey chowe, yonse yali sankanishwa, lero kulichi ine kumo. Ndemu na inkute shingi nganshi utupu ngotu wingi, abantu wengi ukuya oku, kabili vamo, mwapole ni Maria, kabili vamo, ukushinshi muna ichi, na chiria na chimbi, kulingile ukubechi ine kumo. Kulingile kwa wako lesa kumo, kulingile kwa wako imbira kumo. Ndemu na waka sesema babu fivaleima, valechi tango kulingulula, kabili nefintu fimbifia shala filechitika. Kanshi kulingile ukubako umo, uachine kulia, kumo, uko, ulio wabu fiafuma. Ndemu na wantu, ukuba mumubiri, nokubirikisha, nokuchitefia kuchitachita, kabili ukula ya kunse, nokuikala obumi wa misango yonse. Kulingile kwa wako, umupashi wa mshiro, uachine kulia, kumo! Ndemu na wantu, valeva wakapepa, kabili na fimbipo, nokuesha ukuba, ava mimonekele. Nalishiba kwali walesa wachine chine kumo. Kwali wamupashi wachine chine kumo. Pantu ulia ni umbi mundo wakale. Uko apangu wako umo uwabufi wakale. Ulingile kwa wakwe chintu chimo. Ichiri chitunturu. Umwa ume. Abantu. Ulukuta. Lesa. Ulingile kwa wakwe chintu chimo echa chine. Kumo. Pantu ifi. Fiako kwa fio kufuma kulichena. waliwo ekintu kimo ekyakine kumo natire kululukuta bafyabupefyenu mufeni kufyabupefyenu sisungeni muli baibele mwisende ekyakupyanisha iryo emyulu shiriisha isulamo na firye fituntulu lekentusunge firye fituntulu katusende ekituntulu ngate ifyo mwikwata nangu kimo amen nomba mukwisala chabe ekishinko kutila lesa bombela kuli Israele iliafye ilyo ali mumpanga yakwe katubule ilyo lesa Abrahamu ashile impanga ya kumwabo nokuya mu Egypti chishita chitike aendele ukutaluka kufuma kufufa kwa lesa kabili tata leo kupalwa mpaka ilyo abwekele kumpanga ya kumwabo lesa tata lile kubombela kuli wene ukabule chimuno nangu chimo ukabule ziashara mpaka ilyo abwekele kumpanga ya kumwabo.
Look at Israel.
Kuri Israel. Iryo atuminwe kulya mu Egypti imyaka imyanda ine. Kwa buleki pesha manu nangu chimo. Uko buleki shibiro nangu chimo. Uko buleki ntu nangu chimo kuchitika pakati kabo. Uko bulokule mbwangeli yashi iliyakale mwibuku. Umukote umuwine wa myaka makumi pavula na pavula. Alaya kuchali chukupela mwana wa mpanga. Alaso samapole ni Maria atemwa chonse fintu chali ukubwekela kunuma umwaka uleisa inshira imoine vashima pepo bonse bali sushenye rabi kampanda na kampanda tulino kusala rabi kampanda na kampanda alikuwa tamasambiro ayasuma ali shibe fingi pabina Egypti ichintu chakubalira pona mwishiba abina Egypti kabiri kabiri bonsefye bali ichintu chimo chine.
Chirie
ichintu chimo chine ichachitika kulukuta wanse twalia ukubaba Methodist atemwa Baptist atemwa Presbyterian kabili twalikuwa ta degree kufuma ku Hartford twalikuwa ta degree kufuma ku Wheaton twalikuwa ta degree kufuma ku Nchende imbi atemwa Bob Jones ifwe twalikuwa ta bachelor wa art twalikuwa ta DLLG atemwa chintu chimo na chimbi chinshi ifyo vya leta umwina wa wele wele lemusango chabirelemo mu Egypti kabili lesa tata lile ukubomba kuli Israel mpaka ili waishile kumpanga ya kumwabo. Mumfweni efyo asosa shikulu lesa takatale ukubomba na lukutalu wakwe mpaka lukabwele kumpanga ya kumwabo imbila ya ino nshita kumwekela kuntendekelo. Kaluke niko kufuma kumano yenu ayabu Methodist, Baptist, Presbyteriani, Pentecostal wenu, Assemblies, Oneness, Threeness na Fiveness, Fionsefin tuchaba. Ulu kutaluwa kwa lesa, Nazarene, Pilgrim, Holiness, ulu kutaluwa kwa Kristu, utubungwe tonsa tuwa mkanya Kristu. Kabili nde mwanaichi, chile ikate isonde. Fionsefya lilubana, Fionsefya kwa chua, owe mwe. Mwali baba ntababu lesa mulichila lumo luwa shena. Mwali baba ntababu lesa mulichila kamwa katulio tubungwe. Lelo ya kabungwe mukene keka teka kwa lesa. Kami lesa takatale kukapala. Tata la kuchichitapo. Ndei pisha kalemba weli ya shuri onse. Mulino kumfe itepu. Kukunembela nokunjewa ili onse ulukutalu wabunge nenga lesa. Talu mikile paluino nukukanabu mba na luena na kabiri. Njeveni liyo hata lido kuimia Baluthrani na kabili Wesley na Methodist atema Pentecostal kata lido kuchita kalia kabungwe kaigele palia na kukwate filonda na kubola lesa ulile umuntu palu wakwe na kuesho kusontela abantu kubwekela kumpanga ya kumwabo liyo kabili chila muntu palu wakwe ama nakanga nshava meka na chimwecha palanga tigri mpaka wabu unge nyaka mungwe na kambi baka pangi okuba imikwibili umwana wakumbo kuchila fintu kali pante ndekelo ila kuchifulo chimo mutine Yehova alikuata umuntu uenga wika pa maboko yakwe uyo usha kalansha nye pamunawo ababulesa utumungu atushitu abulesa uhuli na kutuwala abantu kubwekela kuchiriwe Yesu Kristu ukubwekela kuli Pentecosto ya ntendekelo na mpashu wa mshiro wa ntendekelo nefishibilo vya ntendekelo nefisungusho vya ntendekelo mchi inari kwa taumo mchi fulo chimo uyo usha kachimfuwe pamulandu wakuchushua ukulikonse mkutamfishua ukulekako ukuwa na fimbi vya shala uyo kekalana yena lesa tata la kupala Israel mpaka akabwekele mumpanga ya kumwabo. Lesa, takatari ya kumupala imwe wa Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, atemwa wa Pilgrim, Holiness, Nazarene, ulu kutaluwa kwa Kristu, atemwa kabungwe, ka Pentecostal. takatale kumupala muli lya nshila wekeleni kumpanga ya kumwenu kuntendekelo kukubwekela kukuyishiwa kwa pentekosto nga siya chachitike pakuyishiku kwa pentekosto ilyo amaka ya kwalesa uwa mweo yapili bwilebali abantu amakana nokubirimya emitima yabo n'omuliro wa kwalesa kirya kyalangishe mu kine tefiishi bilo ebyapashanyiwa tekubelenga kwa mano kwapangwa tekusenteka kumo n'okuyingira mu lubiro lwa bakoswe ngefyo twakwata mu amerika nanuyo winga kwata itenti likalamba sana atemwa nanuyo winga kwata ibumbe likalamba sana bupusa nonshi kirya kikitakulilesa esa fwaya abantu kuba bakishinka mu mutima tebumbe likalamba kabiri ifwe bonse natukwata olubiro lwa bakoswe ukubutuka ifyo chabe chansoni ukumwonanga kuti twalundako ikana na limbi kukabungwe kesu chena chansoni alefwaya ifwe kubwekela kuchine ukubwekela kumupashi ukubwekela kulubuto olwalinga ukubwekela munshira ya chinkwente muli kristu ukubwekela kuchine kuti atupala shanu musango tule chitilamo wene tekuti achichite tata lile kupala Israele mpaka ilio babwekele kumpanga ya bulayo kabili ilio babwekele mumpanga ya bulayo ifishi bilo nefipapwa fya tendeke okuchitika atumile omuntu palia penefya pakati kabo uweshina lya kwa Mose chiishi icho uyu Mose aishire nacho amasambirisho ya fya bule saya wa misha musha aishire kulya na babachela wa art degree musha aishire kulya na LLD PhD aishire kulya na maka ya kwa Yehova kabili nembila weleni ukufuma kuli impanga ukuya kumpanga ya kumwenu
return or disperse to your own. Hallelujah. Amen.
Bwekeleni mwe basalanganishwa kumwenu. Amen. Mupe bimya kama kana yabiri. Abayuda bali kunse kampanga ya kumwabo. Abasalanganishwa kumyera ine ya pesonde. Ifyo twingalenga yimbira kutwalirira milungu nombanga kuti twaya muli fyonse. Kuti twakonga Israeli ukuya kunuma nokulangisha idyo basalanganishiwe n'obufumu wa Roma pakukana kwabo Mesaya. Ifyo batamfiwe kuli chirenko mwisamba lya mulu ukubwekela kuli Yakobo Israeli ukubwekela mukutendeka 44 na 45 nokulangisha kunuma kulya ukutira ifyo apa lile filiefi kolwe nokubeba filiafine apo bake minina mwinshi kushakulekelesha kabili kutina misontelera filiafine chilanko ya Israeli chilamko wa Israeli ukuimina filiafine munko umo lwasontelwe ukutira lukaba kabili ilelo tulipano ama yuda wetu wa ishiva vajeteba yuda bene bene umu yuda mwine mwine nulia umu orthodoxi mwine mwine uyo usha ikowesha nefintu fya mwisonde uyo usha ya nokuilunda kumkuta shimbi avo ebale wekela kulia ukuikalira pali chizi no mkate kumbali ya tupiri tabasu minishiwa umusungo wakale baba kulile umusumba ukulubali mumpanga ishiri ya mwine ne mfuti chikalamba kusonta kumbali shonse shibiri lelo natende kokumena mabula.
Amen.
Kabila amen ishtanai palama valia kulia Ishmael na Isaki vali kulia ukuruishanya pampanga na nomba lelo ya kuli Israele nga kutimwa Isaya kulia mu Yerusalemu mupya tabaka musuminishe okuisa ku Yerusalemu wakale mulingire okuya kulia intanshi nokubaleka okulondolola fyonse kulimwe ama rabzi elio bakamusendo kumutwala kuluba lirumbi valia bana bakwa Ishmael lelo loleleni kulino kuise nshita ilio abana bakwa Lesa bakasende mpanga yonse kirya chishinka Yerusalemu akakulwa na kabili ilambo lya chila bushiku likesa atampa kabili munkanya Kristo akapanga ichipangano nabo pampele ya mirungu chinelubali kabili mukatika ye nakatoba chili ichipangano mukuba pili bwila bonse muli bukatolika ichamuselu sikasalanganishwa pa chintu chonse filiafine elio kabili mpela ikesa mwaneni imirungu makumi chinelubali bali mupepi ne miaka makana ya biri tabalimo bali bwekeshwa nomba bena bantu nga fya chali ukosha mtima kwa Farao ali kosesha mtima kwa Hitler mi ntapendwa ya bena bali fuile nolekesheni kuli uyu Ekman uwa abano omulandu wa kuipaya imi ntapendwa mutanda ya Bayuda imi ntapendwa mutanda ya bena imyoyo ya bantu utunya abana abakalamba bonse kubepaya Ekman umuntu umo Loleshani kui Russia, ifyo mwa batanzi ya kufumamulia. Bali batanzi che kuchende shonse, mali uluko uluwa suruwa. Lelo pamulandu wa chite mwiko chanda lama shabo, mali wekele na kabiri. Lelo kari akali bumbaka nono, kari wekele mu Palestine. Amen wa munyina. Iyo mwa muna ena atende kwa kuisa kumpanga ya kumwabo. Naba kwa tayari nganomba mulia, kukulenga ili ya makana umuanda umu na makana ama kumiyane na makana yane. Kabili chinshi chile chitika. Bakeshi wa Yosefe wabo mwisakamana emkwai kabili bonse nabe mini nakulya ukulolera cheno kuchitika kabili na ora ine iliyo inkoshali sumina bena okubenko uyu mwaka wapwire iliyo chilya chafika tuli mupepi na kumpela ulukutalwa bena fyalo naluya echo istairi yonse lesa kuti asosa Israele bantu bandi iliyo chilya chabafilia abena fyalo ninshi chapwa Makanya ntaula, efyo Yesu asosele muli Mateo 24, ichamuselu ichile ngo kupomona. Makanya ntaula ife bumba fya Yerusalemu, mpaka inshita ya vena fyalo ikafishwepo. Iliyo ili ya fishwapo, jenama Yuda wakabwekela mu Yerusalemu kukukula itempile no kushinshimuna kwa mu itempile. Tulino kufyumfwa ififyonse mumbila ishile konkapo. Imilunga makumi chine lubali, aya mapange mutanda. Nomba, nalave lenga chiria, ilio nshira isala. Panto, ilifye ni nshita kulifo kuya kumayanda, elio tuwele mubushiku, pa 7 koloko. Intanshi, ngamulele mba, kukupisho bupulumushi. Daniele, ichipandwa cha 9, verse ya 24. Kukupisho bupulumushi, chimo.
To make an end of sin.
Na kupeshe imembu fiviri.
To make reconciliation for iniquity. 3.
Kukonsoluela mampulu. Fitatu.
To bring in everlasting righteousness.
Na kuleto bulungami wa myayaya. Fine.
To seal up the vision and prophecy.
Kukome nechi mwono na bukasesema. Fisano.
To anoint
na kusubo mwa shirisha. Mutanda. Kabili filia efyo twala isa sosa pobu shiku. Lesa. Ukuchilengo kufikirishwa. Nomba, releni. Lekini mwekele muli yena na kabili pakutila mwachumfwa. Intanshi, ukupisho bupulumushi. Ichachibili, ukupeshe membu. Ichachitatu, ukukonsoluela mampulu. Ichabune, ukuleto bulungami uwa myayaya. Ichachisano, ukukomene chimonwa na bukasesema. Icha mutanda, ukusuwa mwashirisha. Eke ni mbele nge chikuli mwena mba kufuma muli Bible. Ni verse ya 24. Chinelu vali imilungu yali ingiru wabantu wove. Aba Yuda. Namusumba wewe wa mushilo. Namusumba wewe wa mushilo. Israele. Aba Yuda. Yerusalemu. Ukupisho bupulumushi. Chimo. Na kupeshe. Membu. Tibiri. Kukonsoluela mampulu. Fitatu. Kukuleto bulunga miwa myayaya. Fine. Kabili uko komene chimonwa. Fisano. Ichimonwa. Nobu kasesema. Kabili no kusuwa mwashirisha. Mutanda. Ifi. Efi ya fine. Ifi yo aishile mkumweba. Ifi ya rino kuchitwa. Elio kabili mpela. Ikesa. Nombo obu shikutuwa laisa umfa. Ifi yo filie fintufiaba. Ukumona ifi yo. Tuapala makulia. Elio kabili pa mulungu leisa. Mkaleta mwono kutantika ifi. Ifi putulu wa fianshita. Wino wino. Apo tuwa vila. Nali mutemwa. Israele. Kukwekela kumpanga ya kumwabo. Israele. Kanso sefie chinomba ilio. Ndemu natachile yambulu wapatepu. Kanso sechi. Ilia ineshita. Ilio Israele aishilewe nko. Umulandu uo lionse na chetekela. Mukatike bumba liandi muno kutila. Wali bakwe chintu chimo. Icho nakwata ichiputulwa. Iliyo nshilafwa, ifya kusenda Israele, ukumu wesi shakuli shikolu. Tanto, iliyo ora ine, ukulingana nemile mbele ya pan American, iliyo Israele ale ngeru okubuoluko, panjita ya kubalila po, pamiaka ama kana ya vili, ukutula iliyo basa langanishiwe, tebantu. Chari, ni ilia ine ora, pali ora ulia wine, ukutila malaika wakwa shikolu, anku menye kulia lubali, nukuntumako, nembila nsuma.
Very same thing.
Ichintu fie chimochi ine. Pa 7 May 1946.
Now, then, another thing that gives me to know.
nomba kanshi ichintu na chimbi chimpela ino kuishiba chaba ukubwekesha mitima y'abana kuri bashibo kabiri mitima y'abashibo kubana imbila moneni Malaki 4:3-4 ichintu na chimbi iliyo bili umwana wandi 9 munyina Eni Baxter twali pabulendo bwesu ubwa kuya ku Palestine panuma iliyo twakumenya abayuda kuri munyina Again Brights kabiri bali mwene okulongana Lewi Petras alitumina yama Bible kuri kiri ekifulo kabiri atile aba abayuda bali ishire batile ngakuti mwaite bumba lya ntungurushi sha Israel ndebili bula te aba barabi abapya nefya kusefya fyabo fyonse lelo kuite ntungurushi ishine shine shabe na Israel pamo kabiri twalibenenga iki kipingo kipya kabiri twalishiwa kutila iliyo mesaya kesa akesa tuweba ififintu ngomwana kashi ku Samaria twalishiwa kutila Mose atile mesaya wesu akaba kasesema kabiri nga kuti wabeba nokubalangisha ku marembo kirya icyo twalaisa umfwa mumbila yelelo obushiko ukutila bali pofushiwe nemitima yabo okukoshiwa pakutila inshita yabe na fyalo ingesamo pakutila binga kwate inshita ya kukonsolwela kubena fyalo kabiri mitima yabo yali koshiwe ngafilia fine fyetali munshita kwa Joseph na bambipo kabiri ukalete bali abayuda mu mibele nokuita bali abantu muri lyebumba ngafilia fine munchita kuli aba bena fyalo kuno kupitila mukuputwa kwa ulio mupashi bantu batile ngachakutila uyu Yesu ngawele ni Mesaya kabiri nefyewo fyowe fyachine kanshi wene tafwa kabiri wene wamweo kabiri wene nga wamweo alaile okuba mulu wakwe umu wo umu bonfi wakwe aba bonfi abatumwa bakwe kabiri nga kuti twamu mono kubombe chishibilo chakwaka sesema yena tukachetekela okutila wene ni Mesaya ifyo chabe chintu chapwirika muchinefye kanshi nichinshi chilia chinga chita uluko lukafyalwa mubushi kubumo pakati kantunguloshi chila umamulive na kuti asosa twali chishiba iliyo uli arabi asosa chilia echi chipwishisha uluko lukafyalwa mubushi kubumo Israel akafyalwa mubushi kubumo kabiri nali pabulendo na iminine mu Cairo Egypti na tinga chimukubuko kwandi kabiri kwanshele inshitala miniti kumirimo na fisano atemwa makumi yabiri iya kuima bali mupepi nokubirisha kabiri naendele kuyamo na chiputulwa chinono icha chimuti chabaswa nensofu inono yapango kufuma kuli chena o umulombe wa nsofu nali nokutuma kuli Dr. Chibusa wandi Dr. Samuel Dea kufina kwe pepala kabiri nalelekesha pali chena kabiri chintu chimo chatire kuli ine inotenshita taluka kuli Palestine hey chona tonton kenye uli achibafye nine kutonton kanyachilia kabiri na litwalilile ichintu chimo chatile inote nshita kabiri na ile kuno maya chikulu wa chandeke na limisho mtu wandi kuli lesa natile lesa mushe chachibani mwe mwe machilalanda kuli ine atile inote nshita taluka kuli Palestine inote nshita Ndiyo na ulile tiketi lya ndino kulichinja kabiri na ile okufuma kuli akupita mu Rome nokuwekela ku Lisbon mu Portuguese kabiri okufuma kuli akubwekela ku United States inshi tayari tayilafika ama mpulu ya bena fyalo ya lita ya laisula mupe pifye nokuisulo lukombo elo mushikubumo kiri achikaba kabiri lesa akatuma muntu mukulya uli nikasesema kabiri akashiningisha kuli bena Ndesu bilo kutila, lesa lino kumuimia ilili nefye. Yonso fintu engaba, chiria chika muimia wangu wangu. Ndeche tekela, chiringilo kuisa. Chiria echo tuleso mena poichi. Ukutila, na tupalamanganshi. Kabiri bukisheni, minitu wino uo ama yuda waka pokelela Kristu, ulukutalo wabena fialo nishiruaya. Ye na wabena fialo, waka kuate finku nga kupongolwe la palibena uchushi. Kabiri kabiri musango nshala ume bakasambiri shala kalamba kabiri ukulolekesha kuli Bible ngefi nokusoso kutira ulukuta lukapita munshita shabu choshi iliyo takwabako na malembo muli Bible aya sosa chilia tabako atapo ekintu nangu chimo umuntu ali nje bateka lisanati owe Kashi McPherson asambiri shokutira ulukuta lukapita mubu choshi bantu tukaba abalubuto lwaka muli lyanshita chikaba ni Israel lilia
Tebenafialo, abenafialo ni shina vaya, ulukuta. Tawa kapite, mubu choshe, ichimwe na chafu ishirame, shukufuma mukanwa kachiko, ichipandu wa cha 17, nukuchitoburu inama shereko, na chisungu wa lala. Chem, ulukuto ruwa chine, nishina luya, lukawa kumuna lilo wa winga, wakuliaba. Ikaba ninshita ilio omula lilo wa winga ukala chitika omulungu wa kulekelesha. Kabiri lilia elintu buchushi buka tendeka. Ilio wa makanta no kuchushi wafike mina pankuta ifintu ifia palanga filia. Elio pampela buchipandwa cha 19. Ululeisa na shiwinga wakwe. Haleluya. Infu mnyasha mfumu na shikulu wa shikulu. Ila yali akwe lia tupikwa mumulo pa kabiri gumba lia mulu. Na lini na palika bakabalwe ababuto kuisa pamuna nkwe. Ulia uleisa ukusende chifuro chakwe kuli millennium. Amen. Owe.
Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord, Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord, magnify. His name, oh magnify his name, oh magnify the name of the Lord, magnify the name, oh magnify the name, magnify the name of the Lord.
Muchichitashani. Nchilengo kubechi kalamba mubu umiwenu. Mule kalo umiwa kutila kutiva sokuti. Uli hapa liyomu bonfiko kwa Kristu. Fidye efyo musansa vikeshina. Katumone. Owe usheta mwa mutemwa. Owe mwe. Ulu imbolu esu. Ulu unono nomba. Kale mumalimba. Nalishu efyo chari. Mwana fyeruwe kutula abantu kumembu. Yohane pamumana. Mwene mwana wampanga. Uliyo mwana wampanga na filie fika katikilo chino bali. Eka fie mumuru na peso nde wali wali inga ukulisenda.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the lamb forevermore. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be.
Na litemo kushishimu na inga imwe. No mbada tuisa fye kulukuta muku isa muku mfafye kushimikira. Chiria chendela pamona chena. Elo tuisa kulukuta muku shishimu na. Kushishimu na mupa shine chine. Mwari umfwe chine chiria chevo. Mwamona. No mbo kushishimu na. Kwa woku ilangisha mwewene kuliwene. Mwamona. Owe fye na tema uli omuntu wa kugalili. Tupeleko fye hapa kutampila panono pali ulu. Mkwai. Waliru ishiwa tedi. Ela wanomba katumone. Katumone.
Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray, in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deepening place within. He said, "Come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, place the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee." The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. The woman at the well, he all her sins itself. How five husbands she had at that time. That was him. She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, "Come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sin. Place the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee.
I'm
no
mutima wandi wonse inga imwe.
Ushena
tawama.
Katukonta mikemi
tuwe snomba, no kutontonka nyapali chena.
I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise you. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me.
Oh, wait, don't go any party chain.
I want to
be there.
I'm bound. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation.
saving me.
What does he do?
Keeping me from all sin and shame.
Right above it.
Oh, wonderful is my Redeemer.
Nova Chapano! Congratulations, Kisha. Temwa kanshi mulingiro kutemwa na umono mviye bantu ngatamuletemwa abo mulemo na panopene kuti mwa mutemwa shani wene uwo tamwamona katuposhanye mukuboko umono mviye nokusosa. Tonkanye nifye alengele buli obusokolo bukalambo kuishibikwa kulifwe. Ushira twa mutemwa, ushe wene tawama, ifye tuli abakutotela pali shikuru ifwe Yesu, takatale kutusha. Mone ni nakula wanenu lyonse mpaka ko. Ushe mulai ipakisha imirunga makumishinelo bali aya kwa Daniele. Owe ushira twa mutemwa, ile umfika shani.
Now you're beautiful.
Yesu natumona tule palama kuchintu chimo
Isaiah the prophet
Isaiah kasesema alilandile palwa chena Yeremia alilandile palwa chena
Daniele
alolekeshe kunu manoku mwana ifyo baso sele chale ngelo mutima wakwe kusunkanishiwa kabiri wene alolekeshe chinsa chakwe kumulu alilekelo kulya ulusa munemito alefwa yokumfwa pakutila engasoka abantu shikulu tulemona okupita mumabuku elyo mwibuku lyenu ibuku lya kwa Yesaya mwibuku lya kwa Yeremia ibuku lya kwa Yakobo Yohane Luka Marko Mateyo ibuku lya kusokorola amabuku yenu yonse okutila natupala makumpela kabili natubike finso fyesu kulosha kumulu Muma pepo kupapa tokusanga potulei kala shikulu. Antu tende kokumone nishito yaka suwo kutula. Kabili shikulu twaisa kuli imwe. Chitete kelo chesu. Chitelole kesha kuli imwe nomba. Kubika kumba licha kufinya chonse. Ulube mbulonse. Okukana chete kela konso kunono. Okuinga lamba tila kuli ifwe. Tulebu tukila nomba. Uchishirwa chagu ite wapamulu. Kuhishivo kutila nishita yesu. Inono. Bale ni ababantu muno shikulu bali mutemwa. Vena venu. Nama fumamo, ni mwevene, mwevale sokorola. Tulepe pokutila mwala pele fifintu kulifwe. Iliyo tulelo lela pali mwe. Tuleni nishita yusu mamuchungulo ya kusoma shikulu. Tupenu kuiluka. Tuwesheni na kabili uushi kuchipia chipia. Shikulu nsuveni mulichi chungulo. Owe, iliyo ndeso mashikulu. Kuli milandu mutanda ya kuisa kwa gabi jele. Nga Gabriel yele ali ishile no kupela upilibulo mutanda shikulu tulingilo kuishiba chiria. Tulasoma okupita mabuku kabili na tuishiba tulimupepi. Echo tulepe po kutila mwalachi sokolo la kulifwe mubu shiku. Babu shiku wapa mulungu leisa shikulu mwelesa. Muka shibike shirie nshiku mulia. Shishive nga musa ngonshi. Lelo kutimu atuleta mpaka kunshita. Shipele ni tata. Tulelole kesha kulimwe. Tualitemu wana wano vye. Kabili umulopu wakwa Yesu Kristu mwana wakwa lesa, na utusamba okufuma kulube mbulonse. Tulelole kesha kulimwe nomba. Kwa fweni ilio tulelole la palimwe tata, ukupitila muli Yesu shikuru ifwe.